Ngiyabonga kakhulu umfowethu Neville, sanibona nekuseni bangani, ngisanda kungena empedeni kulokho busa isikhathini sokuphuma futhi, ngakho ke bengikhathele kancane, angizanga uhlobo lokuza olungalindelekile. Umfowethu Shakarian, we full gospel businessman, umongameli walenhlangano, waye unkosikazi wakhe washaywa ukugula futhi ngakho futhi wayiswa esibhedlela futhi ukubambelela kwendoda enjalo ngumsebenzi omkhulu kakhulu nokuphatha ngumduthela izolo futhi umfowethu ke bright ufikele lapha futhi sikhuphukile futhi awu ngivuke ngehola lesine izolo kuseni futhi siqale sinzi nathi futhi besihamba usuku lonke futhi ngingenile ngisana kungena singene cishe emini namhlanje kuseni futhi ngakho ke kukhishiwe futhi ukusha kwezwi kodwa asilapha ngomusa kaNkulunkulu. Angazi noma umfowethu Jack and Bright ukwazile ngabe ulapha umfowethu Jack and Bright na ufanele ukuthi ngokuphepha usese zingalweni zika Morpheus. Nazi ukuthi uMorpheus wayengubani, wakungunkulunkulu obahedeni wamaRoma, unkulunkulu wokulala. Ngakho ke nonke ngibekezeleleni kancanyana ngomphimbo wami oshile namhlanje kuseni futhi ngizozama ukungani bambi isikhathi eside kakhulu. Inhloso yami yokuba nenkonzo namhlanje kuseni bekungenxa yokuthi hayi abantu ngesonto elizayo bengizonikeza umlayezo wami kaKhisimuzi, kodwa uma ngikwenzile khona ke bekuyoletha abantu abavela ngaphandle kwedolobha mhlawumbe ukuthi nje ukuphazamisa uKhisimuzi wabo niyazi ngokubuyela emuva futhi ngakho ke ngicabange ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono ukuba besingahlangana ndawonye futhi sikhonze inkosi kulokukusa ngalendlela okwengxenye yami yenkonzo kaKhisimuzi bese kuthi ke ngesondelizayo ungahle ubekwe lakho uma uhlala kude le ungahle ube sebandleni lakho uqobo noma ngabe uvela kuphi noma ngabe yini ofisa kuyenza futhi ngifuna kubonga mfowethu ngalelo cilo limnandi ngene nje lisaculwa lihle ngempela lelo futhi sonke isikhathi ngimzwile umngami nabo bonke beqhosha ngokucula kukamfowethu nami ngibe nethuba lami lokuqala lokumuzwa icula qobo lwami ngiqhelile eThabenakele manje akusikho ukuthile lokho na umfowethu lapha eThabenakele futhi udingeke kuba ahambe ayothi ngqu eShreveport eLouisiana ukuye omuzwa iculo lakhe lokuqala izinto zixake kanjani azixakile na futhi khona ke sicaba ngekuthi mhlawumbe ukuthi ukwenza lokhu bekuyosinike isikhathi kokwethu ukuhlangana ndawonye bese kuthi ke futhi imigwaqo bimibi kakhulu ngiyazibuza ukuthi ngabe umfowethu nodede wethu dawu bakwazile yini ukufika besuka eOhio ngabe behlile yini na ukuphi mfowethu dawu na yebo ngiyazibuza nje ngabe ninalo iqhwa eliningi phezulu labo na iqhwa eliningi ngakho ke awu abanalo nhlobo isinzi nathi alikho ngisho eliningi njengoba likhona lapha alikho ngisho noma yilipi iqhwanhlobo futhi kokuqala nga ukuba ngike ngishumayele isinzi nathi bekuyizolo futhi ngakho ke sibe nosuku oluhle umkhandlu omusha ongakabi nonyaka obudala futhi umkhandlu kahle kakhulu abantu abathile abakahle sikujabulela ukuhlanganyela khona ke basanda kungishayela ucingo nje manje ukuba ngibe seColumbus kusasa okokunye okunikelwa komunye umkhandlu futhi noma inkonzo umfowethu Shakarian abefanele ayithathe kodwa ngizofanele ngikukhulekele lokho kuqala ngizofanele ngiye Phoenix ngo emuva kwalokho niyazi futhi sifanele siqale Phoenix ziyishumi nambili kuzoba yisidlo sasekuseni sosomabhizinisi futhi angazi nje ukuthi sibanjelwa kuphi ngicabanga ukuthi eRamada sizobanjelwa eRamada umkhandlu wosomabhizinisi unesidlo sawo sasekuseni esejwayelekile lapho bese kuthi ke ngesonto ngeqala phakathi futhi ngesonto cishe izinsuku eziyishumi nambili nqa zonke eMaricopa Valley ePhoenix eTucson futhi nginedili ngomsombuluko ebusuku obulandelayo ngomsombuluko eTucson Tucson, idili nabefundisi be full gospel businessman eTucson. futhi ngakho khona ke ngibuye eFoenix futhi ngicabanga eGlendale nakwezinye izindawo ezahlukahlukene bese kuthi ke inkunguthela iqala zingamashumi amabili kunini mfoti Fred na uyakhumbula nje zingamashumi amabili nane zingamashumi amabili nane kuya zingamashumi amabili lesishiya kalombili noma zingamashumi amabili lesishiya kalolunye indawo ndawo ngalapho nje bese kuthi ke inkosi Thanda ngibuyele ekhaya sizobona ukuthi siqhubekele phambili kanjani lapha sibone mayelana nezimpawu ezisikhombisa noma kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka futhi sibone ukuthi siya kuphi ukusuka lapho.
Now please someone told me we had some little babies here this morning to be
manje ngikhole ukuthi omunye ungitshele ukuthi sinezingane ezincane lapha kulokhu kusa ezizobusiswa ngabe kunjalo na ngabe omunye umama unengane ukuba ibusiswe na ukuthile udoka ngitshele khona awu mhlawumbe benginephutha oyebo ya yebo mnumzane lezi kulungile nina bodade wethu noma abafowethu beningabe nyusa abancinyane na ngiyabonga dade wethu ngicaba ukuthi lesi isikhathi esifanelekile sokuletha abantwana kuKhisimusi futhi Neville ungakwenza na manje njengoba laba abathandekayo beletha abancinyane babo kulokhu kusa nje kungukungu manje abantu abaningi emabandleni amaningi futhi uma umunye wenu ubese ngukutheleni izolo kanjani umfo wethu Brown umepiscopalian okubelise ngomoya ongcwele waqolisa kumakholo phela kwesitalo kokubhaphathiza izingane ngakho ke ngaphambi kokuba asho lokho ayizofanele akwenze ngakho iep Episcopalian iyapapathiza ngokufafaza lokho ikubiza ngokupapathiza ukupapathiza ngimi kusho ukucwilisa ukuya ngaphansi kumbelwa futhi kodwa abaningi babo bayakwenza lokho leso esidala leso yisimo esivela ngempela ebandleni elikatelika futhi lakhe shobe Methodist ne Episcopalian iluthela namaningi awo yenza lokho ama Methodist ayakwenza lokho kwakungukwehlukanisa phakathi kobuNazarene nebandla le Methodist kwakungukupapathizwa kosana iNazarene yilo kanye igama elithi iMethodist kuphela ukupapathizwa sana futhi ngakho ke kuphumela leyo njongo ibandla lika Christ uyibandla lobu Christ yonke into ngaphandle komculo oyibandleni futhi ngakho ke lezo zindaba ezincane kungukuthi bahlukanisa futhi bachithe kuzalane nezinto sonke simunye ku Christ Jesu nge angeke ujoyine ibandla ujoyina idlangala kodwa angeke ulijoyine ibandla niyabo ngoba ufanele uzalwe ebandleni kungukuzalwa ngokomoya futhi ngakho ke abehlukene banemibono yabo futhi siyahambisana nje nabo kulungile kodwa ngikuthina lapha ethabelekele sifuna ukuhlala impela nje ngendlela iBhayibheli elithi yasenze ngayo lokho nje futhi awukho umbhalo eBhayibhelini ngokupapathizwa kwezingane ezisancela awukho umbhalo eBhayibhelini ngokufafaza futhi ngakho ke wona umbhalo kuphela okhona eBhayibhelini uJesu usho ukuthi waye yisibonelo sethu futhi lapho bemlethele abantwana wabeka izandla zakhe phezukwabo futhi wababusisa futhi wathi vumbelana abantwana abancane beze kimi futhi ningabe nqabeli ngokuba umbuso wezulu ngowabanjalo manje yileyo ndlela esizama ngayo ukuqhubeka manje siyazi njengoba umelusi nami sibeka izandla phezukwane lezi zingane izandla zethu ziyizibambiso ezimpofu kwenzela inkosi yethu ngoba ezakhe zazingcwele kodwa ukube ubezofanele ahlole emhlabeni kulokhu kusa ukuthola isandla esingcwele ubungasithola kuphi na ayikho into enjalo niyabo emhlabeni kodwa ngomusa wakhe simele yena futhi abantwana lapha esizobe sibabusisa sizobeka izandla zethu phezu kwabo futhi sinikele umkhuleko nokubonga ngalokho akunike abantu futhi kwangathi bangaba izimbali ezincane ekhaya lakho ukusiza ukukhangisa indlela yezinyawo lapho uhamba uqhubeka kwangathi bangakhuliswa ngomiyalo kaNkulunkulu futhi kwangathi laba bantwana abancane manje bangaba izisebenzi ezinkulu uma likhona kusasembusweni kaNkulunkulu ngomkhuleko wethu oqotho kulungile kwangathi inkosi ngabusisa ake sibone ngikhole ukuthi sizoqala ngapha ngalona omncane umfoni ikhanda elimnyama ongibuka kakhulu uhlobo njelwe ohe umkami ubefanele abe lapha ukubamba lona omncinyane ngihlala njalo ngesaba ukuthi ngizobaphula niyabona hey umfo omncane omuhle kanje sawubona isikhathi esifanelekile kanje lapho emkhombeni kwatholakala umntwana isikhathi sikaKhisimusi okokubusiswa kwezingane zibuyele kuNkulunkulu ubani igama lakhe na uSamuel Thomas manje lelo igama elihle kakhulu asikhothamise amakhanda ethu Baba wethu yasezulwini njengoba lezi zithandani ezisencane ezijabule kulokhu kusaziza naleli qhashazana lenjabulo olenezelele ekuhlanganisweni kwabo uSamuel Thomas omncane. Baba Nkulunkulu siyakhuleka ukuthi uzobuzisa lo mntwana futhi njengoba simphakamisele ebukhoneni bakho namhlanje kuseni Nkosi ngezandla zakho ezingcwele ezingabonakali ukubuzisa lo mntwana. Kwangathi kungaba njalo Nkosi ukuthi umntwana ozophila futhi uma likhona kusasa kwangathi angaba yisisebenzi esikhulu sombuso kaNkulunkulu. Busisa abazali bakhe futhi manje Baba sinikele kuwe uSamuel Thomas omncane egameni likaJesu Kristu okwempilo enikelwe embusweni kaNkulunkulu. Amen. Nkulunkulu akubusise nomyeni futhi kwangathi ningaba nenjabulo futhi kwangathi kungaba khona ichashaza elincane likhanya kakhulu empilweni yakho kulo lonke uhambo lwakho. Nkulunkulu akubusise manje ngabe lona ngomncinyane na manje angeke ngiluqonde lolo lwimi ngazi ukuthini ngiyakwazi abakwenzayo kodwa angikuqondi. Ngenkathi ngiseJalimane kungekudala bengingakwazi ukukhuluma igama elilodwa ngathi kodwa into ngani bantu baseJalimane lapha ngathi angiqondi ngathi njalo ngangihamba ngehla ngomgwaqo futhi umama ubephethe ingane futhi ibikhala ngesingisi. Awuyakhole ufanele enze ukuthi le ngizonisonte nonke lapho sibuyele kumitha bavele basonteke kule nto niyazi baxozomela uAlicia K. Carlyle. UAlicia K. Carlyle yilelo yigama elihle ngiyakuthanda lokho. Ungamletha udadewethu omncane lapha na ngabe nginaso isandla sakho phakathi lapho nawe dadewethu na. Awuyazi ngenkathi u-Israyeli eletha umhlatshelo wakhe ngishumayele ngawo izolo e-altareni yabo babebeke izandla zabo phezu kwawo ngoba bazikhomba bona uqobo emhlatshelweni wabo. Izandla zakho phezu kwengane yakho kubandakanya wena nengane ngaleyo nkathi ngabe lokho kulungile na futhi sibeka izandla zethu phezu kwayo sizibandakanya thina emkhulekweni kuNkulunkulu ngalo Alicia K. omncane kunjalo Carlyle. Mabuthi asezulwini siphakamisela kuwe leli nenekazi elincane Nkulunkulu leli chashaza lenjabulo elinikezwe lomndeni. Busisa le ntombazanyana Nkosi lento encane enhle engiyiphethe lapha ezikaleni zami kulokhukusa njengoba umama eletha lengane umnika yona futhi manje uyinikela kuwe kukhombisa ukukholwa kwakhe nesifiso Nkosi ukuthi umntwana wakhe uzokhuliswa ngomyalo kaNkulunkulu. Mbusise Nkosi futhi kwangathi angaphila impilo ende ejabulisayo futhi abe yinceku enhle yakho kusasa uma likhona kusasa. Busisa ikhaya avela kulo siphe khona Nkosi manje sinikele kuwe le ntombazanyana ethandekayo ngokubusisa egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje kuyona yini into encane enhle leyo niyazi yonke ingane kamama ingenhle kunazo zonke emhlabeni kunjalo kunjalo na uNkulunkulu akubusise into encane emnene kakhulu engibukayo izungeza kanjalo manje nginesandla sami sisendekile. Manje sawubona awu intombazanyana le enhle kanje pho futhi ubani igama layo na Litha Litha N Litha N Fama. Hey intombazanyana yenhle kanje pho ungeza ngapha kube nami na niyabo kuhle lokho manje le intombazanyana enhle futhi ibukeke yinhle nayo uyathanda kuyesotweni Litha na manje ngingacabanga bafo abancane njengalona lo inkosi yethu yamphakamisele zendlenzayo labo dade na niyazi ngimi lapha manje ukuthi ngikuzwa kanjani lokho niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na umshado noma ukunikela kunjena pho umile endleleni yezinyawo kaNkulunkulu. Oh hey uyangithuthumelisa asikhothamise amakhanda ethu.
Oh God, we come this morning as just little believers, and we pray, Heavenly Father, that you bless Litha and all that she does.
Oh, Nkulunkulu, siyeza kulokhu kuza nalo Litha omncane futhi siyakhuleka baba sizulile ukuthi uzubusisa uLitha nakho konke akwenzayo empilweni sengathi angaphila ende impilo lokujabula busisa abazali bakhe sengathi angakhulisa ekhaya Nkosi ukwazisa nokudubisa uNkulunkulu futhi ngiyakhuleka ukuthi uma likhona kusasa kuzoba khona uzoba yisisebenze embusweni kaNkulunkulu susa kugula nezinto kuye njengoba ihamba futhi menze isibusiso sikhulu embusweni wakho futhi sinikela kuwe le ntombazanyana ekubusisweni egameni likaJesu Kristu amen ingane emnene namandla Oh ngiyabathanda bafa abancane kodwa nje ngihlala njalo ngesaba ukuthi bazokwephuka niyazi bancinyane kakhulu futhi nokho umkami wangitshela wathi ngani kungabanzima ukuba babephule kunokuba ngingenza ngakho ke yakho njalo balula kakhulu niyazi futhi manje ngabe ukhona kulayo obefuna ukukhulekelwa nje udabu olukhethekile lomkhuleko noma ukuthize futhi singakunikelela sona na kulungile dede wethu uma uzoza khona lapha futhi ume kulungile ehe lokho yi sifuna ukuthola lezi zinto ngakho ke uma siboshelwe kancane emlayezweni wethu kaKhisimuzi kuzolunga lokho kulungile mnumzane manje asikwelemise amakhanda ethu futhi Neville ungahamba uye phambili nami na
Heavenly Father, upon this eve of Christmas, for the great remission.
Baba uJesuzulini phezu kwalolu suku olwandulela uKhisimuzi lapho ukuthethelelwa okukhulu kwesono sethu nokugula kwazalelwa emhlabeni ukuba kube umhlatshelo wethu siletha udadewethu egameni likaJesu Kristu ukuthi sibeka izandla zethu phezu kwakhe ukwenza khona impela wathi asikwenze bekani izandla phezu kwabagulayo futhi baya kusinda lokho sikwenza egameni likaJesu Kristu okokuphiliswa kwakhe amen
Our Heavenly Father, as we stand here in the presence of the Almighty, praying for our sister.
Oh kunjalo na sabona dadethe wethu manje asikhothamisa abakhanda ethu futhi baba wethu sizulini njengoba simi lapha ebukhwaleni buka somandla sikhulekela dadethe wethu ebenesehlo futhi kube nokuthile okwenziwe okuphuphuthekise iso lakhe kodwa nguwena Nkosi njengoba washo kuMose ubani wenza iso lomuntu na futhi munye kuphela ongasiza futhi lowo uJehova omkhulu umdali
So we pray, Heavenly Father, as we believe.
Ngakho ke siyakhuleka baba wasezulwini njengoba sikholwa ilokho ezinhlizweni zethu futhi simletha kuwe futhi ukukholwa kwethu sisiza ngokukholwa phezulu ealtar elikhulu legolide likaNkulunkulu lapho umhlatshelo negazi uKristu unele ealtar.
And in the book of Isaiah, the 53rd
kwathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isijezu sokuthula kwethu phezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina Manje sibeka ukholo lwethu nolwakhe phezu kwealtar lakho futhi siyacela egameni likaJesu ukuthi lobu kumpumputhe buzomshiya udadewethu nokuthi uzokwazi kubona odumweni nasekudunyisweni kukaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise sisi for Jacob oh yebo u Paris Redhead yebo mnumzane ehe kuhle manje sikhulekela ukugcotshwa kwenkonzo kamfuthu Kabul ukuhamba nokuvakashela umngani wami ngasebenza naye eNew York uParis Redhead lowo oza ikhuphukela indlini yami ukuzokwemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi wayengesikho ukuthi izokuba kwenziwe eSudan Mission na uyamangalisa khona-ke uyashiya eLouisville uhi siyakuzonda ukulahlekelwa ngumfowethu Cabral ovela eLouisville mayibusise inhliziyo yakho mfowethu hey ngiyohlala njalo ngimkhumbula umfowethu Cabral lo mfowethu oyigugu ongcwele kankulunkulu ngikhumbula ukuxhumana kwami kokuqala naye wayophela ukufa ngangilazi igama lakhe elikhulu phakathi kwabazalwane ngawelela lapho kwakunomzalwane owayemi esibhedlela mina umfo omncane njengami nganginamahloni ukungena ngakho-ke ngaguqa phansi emva kwe-Coca-Cola into engaphandle ehholo lasesibhedlela futhi ngamkhulekela futhi ngabuyele emuva ucingo lwaphinde lakhala wathi awukaze uye ngale kuyobona umfowethu Cabral futhi ngaya ngaleya babehlinze into ethile ekhaleni lakhe futhi basika into ethize enzima futhi wayophela ukufa ngaguqa lapho futhi ngaba nomkhuleko kwama ngokushesha Baba wethu yasezulwini uyinceki yakho futhi manje uyahamba phakathi kwethu kodwa noma kunjalo sisahlangene Nkosi izinhliziyo zethu ziyohlala njalo zishaya ngiyakhuleka njengoba benjalo manje omunye eduze komunye ngiyakhuleka kuwe baba busisa lona umfowethu njengoba eya lapho ukuyosiza inceku yakho enkulu umfowethu Paris Redhead kungukuthi ukhathalele kakhulu empaphathizweni kamoya ongcwele kungakhathaleki ukuthi abaqavile bonke bathini usalokhu efune uNkulunkulu noma kanjani busisa mfowethu Cabral futhi babusise kangekanye emsebenzini wabo wakho Nkosi imizamo yabo bangathi bangasebenza beyiqembu njengophawuli nosila siphe khona Nkosi mnikeze ugcobo lukamoya ongcwele ubelangazelele futhi uzamile futhi wacendezela futhi uphushile ukuthola leyo ndawo lapho ubungamgcwalisa khona ngempela Nkosi futhi umvulele izinto ezinkulu futhi kwangathi lesi kungaba isikhathi Nkosi ukuthi umqeqeshile futhi wakhulekela leli hora Nkosi ngokuba sisesikhathini sakusihlwa qinisa umzimba wakhe Nkosi udinga amandla kwangathi amandla avusa uJesu Kristu kwabafileyo angaletha ukuphiliswa emzimbeni wakhe amandla aguqulayo kwangathi angahamba lokho ngamandla okuvuka kukaJesu Kristu siyambusisa Inkosi kubusise mfowethu Cabral ngibingelelele kumfowethu Paris futhi ngizokwethemba ukunibona nonke emva kwesikhathi ngiyaphesheya kwezilandle endiya uNkulunkulu akubusise sawubona dede wethu ngiyabonga mfowethu Nkosi Jesu njengoba siletha lelinenekazi elincane nezandla zethu zibekwe phezu kwalo sizixhumanise uqobo lwethu nalo njengasemhlatshelweni sazi ukuthi wakwethembisa ngimcelela ukuphiliswa egameni likaJesu amen kulomama omncane omi lapha nehlombe liqhothile nezinwele zimpunga okukhombisa ukuthi umbozwe yisithwathwa sezwe elizayo uNkulunkulu kwangathi amandla avusa inkosi yethu uJesu ethuneni njengoba sibeka izandla zethu phezu kwakhe sizixhumanisa naye noKristu kwangathi amandla avusa yena ethuneni angaphilisa umzimba wakhe egameni likaJesu uNkulunkulu akubusise tate wethu Baba osezulwini njengoba sibeka izandla phezulu kadadewethu ngokunjalo egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen Baba nomusa egameni likaJesu Kristu sibeka izandla zethu phezulu kadadewethu egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen uNkulunkulu akubusise dade Baba sezulwini sibeka izandla zethu phezu komfowethu lapha egameni lenkosi uJesu Kristu ngokuphulukiswa kwakhe kwangathi angaphulukiswa egameni likaJesu Baba wethu wasezulwini njengoba omunye wodade wethu ehambela kude ukuba abe semhlanganweni kodwa kumile kulokhu ukusa manje futhi siyazixhumanisa Nkosi evangelini njengoba izandla zethu komunye nomunye nakuye kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angakubona lokhu lapho kuthi khona uma kukhona ababili noma abathathu abavumelanayo emhlabeni lapha simile abathathu Athunda wonge Nkosi egameni likaJesu Kristu mphulukise Nkosi egameni likaJesu ngendlela efanayo inkosi sibeka izandla zethu phezu kukadadewethu lapha futhi njengoba sivumelana egameni likajesu kristu kwangathi angaphiliswa
Heavenly Father, set his wonderful Christian life. Wife is God of cancer.
Wasezulwini ushilo ukuthi impilo yakhe emangalisayo yobuKristu unkosikazi unomdlavuza uNkulunkulu umele yena uKristu umele yena manje devil myekele igameni likaJesu Kristu kukholwe mfowethu lesi yisikhonkwane esishayelwe phansi khona lapha khumbula lolu suku Baba wethu yasezulwini lona ngudadewethu oza kithi inkosi futhi njengokuphila kwesibonelo uyaphila futhi uzela ukuphiliswa kwakhe futhi thina ngezinhliziyo zethu nezandla sihlanganyele kanye nawe nkosi sicela lesi sibusise egameni likaJesu Kristu udadewethu Rizet nkosi oyincekukazi yakho ufika ngalesi sikhathi sikakhisimuzi egameni likajesu makaphiliswe amen baba wasezulwini siletha lona wesifazane omncane othandekayo kulokhu kusa egameni lenkosi jesu sibeka izandla zethu phezu kwakhe futhi simcelele ukuphiliswa egameni likajesu amen Baba wethu esizulwini siyeza futhi sibeka izandla phezu kukadadewethu egameni lelo gama elingcwele kakhulu uJesu Kristu sengathi angaphiliswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Baba wethu wasezulwini njengoba siletha udadewethu kuwe namhlanje umklomelo womusa wakho ukuthi ubunjani kulona wesifazane iminyaka neminyaka edlule enamahora nje ambalwa ukuba aphile edliwa ngumdlavuza futhi uphilele umbuso kaNkulunkulu mphilise namhlanje Nkosi nganoma yini engalungile egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise Baba wethu wasezulwini njengoba udadewethu naye futhi ungumxomelo womusa kaNkulunkulu naye owahlulwa izidakamizwa kalusizi nowokuhawukelwa isidakwa futhi manje kumusifazane othandekayo uphilisiwe udabula nje lokuphilisa Nkosi futhi khona ke inhliziyo yakhe ivuthela abanye abahluphekile ngoba uyazi ukuthi kukhona umphilisi omkhulu ukhulume amagama amathathu ehlukene khona manje baba ngiyakhuleka futhi ngizixhumanisa nomfo wethu lapha umelusi wethu futhi naye nenkosi uJesu futhi kwangathi egameni lakhe elikhazimulayo laba bantu abathathu bangakhululwa ngenxa yombuso kaNkulunkulu amen Ngiyabonga mfowethu baba okhazimulayo manje sibeka izandla phezu kukamfowethu we ucela izinto ezintathu wena uyazazi inkosi futhi siyakholwa ukuthi kulotshiwe futhi siyazi ukuthi umbhalo uthi zonke izinto futhi ngakho ke siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi lokho akucelile kuzobonakaliswa kuye egameni likaJesu Kristu amen Baba kazimulayo sibeka izandla kumfowethu egameni lenkosi Jesu futhi simcelele ukuphiliswa kwakhe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu sibe khona baba egameni likaJesu amen Baba sezulwini phezu kukadade wethu sibeka izandla zethu ngenxa yombuso kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu ukulalela lokho yena athi kwenze sengathi angaphiliswa egameni likaJesu amen busiswa dade wethu Baba Nkulunkulu ngokufanayo phezu komfowethu sibeka izandla zethu egameni likaJesu Kristu ukuthi uyamsindisa ngenxa yombuso kaNkulunkulu amen Nkulunkulu akubusise umfowethu Dadewethu Again Bright baba wasizulele sikhulekela udadewethu Again Bright ukuthi uzomphilisa siphe khona Nkosi sicelo sakhe kwangathi anganikwa sona baba wethu wasizulele egameni likaJesu Kristu amen Nkosi Jesu beka izandla kumfowethu egameni likaJesu Kristu kwangathi isicelo sakhe singavunywa kukholwe umfowethu Baba wasezulwini sibeka izandla kumfana omncane egameni likaJesu Kristu futhi kwangathi njengoba simile ndawo wonke namhlanje kuseni ngokukholwa silethe lo mntwana kuwe futhi kwangathi izibusiso zikaNkulunkulu zamandla aphilisayo kaKristu angabonakaliswa emzimbeni wakhe omncane egameni likaJesu amen Baba Nkulunkulu phezu kwalo babayo othandekayo omlethayo futhi sicela ukuthi uzobonakalisa amandla akho aphilisayo egameni likaJesu busiswa mfowethu Baba osezulwini njengoba udadewethu Pekin Paul udadewethu odumileyo odingayo futhi ube nomusa kanjani kuye Nkosi ngiyakhuleka ukuthi ukuqhubeka kwakho kwezibusiso kugeleze kungene enhliziyweni yakhe nakho konke ukugula nokudabuka asedlule kukho kwangathi amandla kaKristu angabuyiselwa kuye Nkosi ngokuphindwe ngekhulu futhi imphilise ngokuphelele abathandekayo bakhe egameni lika Jesu amen busiswa Baba sezulwini sibeka izandla kumfo wethu futhi sicela ukuthi amandla kaJesu Kristu ayamphilisa ngegama lalomntwana uKristu esisemgubweni wakhe ngalesi sikhathi amen Nkulunkulu nomusa njengoba sibeka izandla zethu phezu kukadadewethu encekukazi yakho egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa ngenxa yenkazimulo yakho Nkosi sibeka izandla kudadewethu egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiliswa Amen Baba sizulwini sibeka izandla phezu kukadadewethu lapha egameni likaJesu Kristu kwangathi amandla kaNkulunkulu angamenza aphiliswe amen Nkosi Jesu yipho udadewethu isicelo sakhe njengoba sisicela ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Baba wethu sezulwini siyabona udadewethu omncane usenathi yonke leminyaka siyakubonga ngakho Nkosi sikhulekela ukuthi uzomnika isicelo sakhe egameni likaJesu Nkosi Nkulunkulu ini futhi uNkulunkulu ungose ezindaweni zonke ngaphesheya kwezilwandle ngapha yonke indawo futhi uyakholwa futhi uNkulunkulu uzokwenza namhlanje kuseni no way uzomphilisa na ini indodakazi yakho nobabayo wakho futhi ubafunela umkhuleko insindiso Nkosi yalibona ninikazi lincane futhi siyazi ukuthi uyayizazi izicelo zalo ulizwile izwi lalo wazi kanjani ukuthi limi lapha na lapho akukho ngisho umzulili ongashaya umgwaqo ngaphandle kwakho uwazi futhi kholeke ngiyazi ukuthi uyasazi lesi sicelo ngakho ke siyazibiza nje lezi zinto egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphiwa khona ngegama likaJesu Kristu
Heavenly Father, we pray that for his mother,
Baba sizulwini siyakhuleka ukuthi ngenxa kamama wakhe omdala futhi ozohlinzwa uNkulunkulu siza futhi uma kukhona noma yini okunye esingakwenza Nkosi khuluma nje kimi noma komunye ngaphambi kwalolu suku ukududuza umfowethu siphe khona baba sikucela egameni lika Jesu amen. Nkosi sibeka izandla kudadewethu egameni lika Jesu Kristu kwangathi ungamphilisa futhi umenze aphile amen. Kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angamupha isicelo sakhe egameni lika Jesu ngiyakhuleka. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Ungudadewethu Margaret ya kulungile. Nkosi Jesu ngikhulekela kudadewethu wethu umyeni wakhe umele yena balwa kanjani nokuthi uzibonakalise kanjani uqobo lwakho kubo futhi uzibonakalisele kubo uNkulunkulu ngibonga kakhulu siphe Nkosi ukuthi umkakho uzophiliswa udadewethu oligogo egameni lika Jesu. Baba sezulwini lesi sicelo lomfowethu esicelayo wazi konke mayelana nalezi zimo Nkosi ngikhulekela inceku yakho uNkulunkulu iphe nokuphiliswa kwemizimba akhuluma ngayo manje uzizwile lezo zicelo kangcono kunami ngakho ke nje ngicela ngenhliziyo yami evulekile altare lakho futhi ngibeka umkhuleko wami nokamfowethu lapha egameni lika Jesu Kristu ukuthi izophendulwa amen. Baba osezulwini sibeka izandla phezu kukadadewethu ngenxa yesicelo sakhe kwangathi angaphiwa sona egameni lika Jesu Kristu amen. Nkulunkulu akubusise dadewethu. Nkosi sibeka izandla kudadewethu ngenxa yesicelo sakhe egameni lika Jesu Kristu kwangathi angaphiwa. Baba uNkulunkulu phezu komfowethu lapha sicelo sakhe kwangathi akanikeza sona Nkosi uzamile ukukukhonza yonke leminyaka ebunzimeni usamile njalo uNkulunkulu kwangathi angabamba uphondo lealtare kulokhu kusa eshayela isigxobo phansi lapha eceleni leli yihora lapho lufika khona siphe khona futhi sengathi lesi sicelo singaphiwa umkakhe nomzukulu egameni lika Jesu uNkulunkulu akubusise mfowethu Priscilla kukholwe. Baba wethu wasezulwini lo mama omncane omi lapha kulokhu kusa ube njengomama kwabaningi manje ukhulekela abathandekayo bakhe Nkosi ucele lokho futhi sisonke singajoyina ndawonye sibeka izandla zethu phezu kwakhe njengokukodwa ukuthi siyakukholwa lokhu futhi ngezinhliziyo zethu phambi kwealtare lakho sicela lesi sicelo asicelayo ukuba aphiwe sona egameni lika Jesu amen. Nkulunkulu yabaza abantu abamele bonke osenhliziyweni yakhe ngalesi sikhathi futhi sizibeke kanye naye Nkosi egameni lika Jesu Kristu kwangathi sicelo sakhe singavunywa amen. Oh Nkulunkulu siyamazi dadewethu hethi siyakhuleka Nkulunkulu njengoba sibeka izandla zethu phezukwakhe vumela ukuthi umoya ongcwele uzoba naye futhi wembule emuva enhlizweni yakhe sicabanga ngabafana bakhe abayigugu bobabili ngicabanga ngokuhlala lapho kulelo gumbi ngalolo suku kwelincane ikhaya elithobile wena wathi ngitshelacela kuthandayo khona ke yisho izwi nje wacela Nkulunkulu ngiyazi ukuthi uyabakhathalela laba bantu ngakho ngiyakhuleka njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu kwangathi isicelo sakhe singavunywa. Nkosi Nkulunkulu njengoba sibeka izandla phezu kukadadewethu omncane eshayela yehla inqamula lemigwaqo eshelelayo nezinto ezama ukufinyelela lapha wazi konke ngakho ngiyamkhulekela Nkosi njengoba ngibeka izandla zami phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu kwangathi angemukela lokho akucelileyo amen. Baba wethu sezulwini njengoba lo mfowethu ligogo ukuthi wayephokophele kanjani ngange inkosi osikileti yabadala nezinto kwakumbo phele phansi uyothola ingxoxiswano eyodwa futhi uyolinda futhi ulinde futhi ubungeke usitshele lutho ubengathola enge ubuyolinda futhi ulinde futhi ubungeke usitshele lutho futhi kugcineni ngokunye ukusa ngihlezi lapho nakho kufika kwase kuphelile ngaleyo nkathi.
Thank you, Lord, you're true.
Siyakubonga Nkosi, uqinisile amazwi akho awehluleki neze futhi wathi labo abalinde enkosini bayothola amandla abo. Manje uza nezicelo ezintathu kulokhu kusa Nkosi, futhi zimi njengabathathu ngesithembiso sehhovisi likamthathe munye elenziwe kuNkulunkulu oyedwa egameni lalowo oneqiniso noNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu, kwangathi anganikwa isicelo sakhe. Amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Oh hey Nkosi, uyazizwa lezo zicelo, uyazi ukuthi ziphendulwa kanjani Nkosi. Ngakho ke sibeka nje izandla phezulu kukadade wethu Beka egameni lika Jesu Kristu, sinikela isicelo sethu lesakhe sokuphuliswa. Amen. Busiswa dade wethu. Baba sezulwini, njengoba ngibeka izandla phezu kwalo mfowethu kahle, kubukeka njengesithombe sempilo impela namuhla, kodwa ngezinye izikhathi lokho kuyakhohlisa. Ngakho-ke ngiyakhuleka ukuthi uzomupha isicelo sakhe noma ngabe yini esenhliziyweni yakhe. Nike lokho kucelile egameni likaJesu. Amen. Baba wasezulwini, sibeka izandla phezu kukadade wethu futhi sicela lokho egameni lenkosi Jesu ukuthi uzomnika isicelo sakhe ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. Nkosi Jesu, sibeka izandla phezu komfowethu futhi sicelele isicelo sakhe. Sibonisa lokhu nje Nkosi, njengoba sibeka izandla phezu kwakhe siyazixhumanisa futhi kulobubunye siyakhuleka egameni likaJesu. Amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Baba uNkulunkulu nodadewethu futhi senze ngokufanayo egameni likaJesu Kristu, kwangathi angaba nesicelo sakhe. Busiswa dadewethu. Nkulunkulu, njengoba umfowethu oyigugu wayengabulawa ngolunye usuku kodwa wawungakamlungiseleli, ngakho-ke ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzomnika isicelo sakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Uyazi ukuthi ungakukholwa kanjani lokho. Baba wethu yasezulwini, njengoba owethu omncane udadewethu onokwethuka eza ngaphambili azi Nkosi ukuthi beziziningi izinhlupheko zakhe, kodwa wethembisile ukuthi ziningi izinhlupheko zabalungileyo, kepha uNkulunkulu uzomkhulula kuzo zonke. Udinga lokhu kukhululwa kabikabi Nkosi. Sibeka izandla phezu kwakhe futhi siyabulahla lobububi Nkosi phezu kwe-altare lakho legolide kwanga amandla kaNkulunkulu angamdudula futhi amphilise. Kulungile, nonke nizohlala ubulokhu uhleli emuva lapho sonke isikhathi na. Ya, angikubonanga owena ngapha akumangazi. Lena indoda eyabizwa bayibiza ngoMina, lelo yigama lakhe, kodwa lesi isikhathi sisode lapho Mina engubuningi. Shona noma yini, noma yini oyifunayo. Umfowethu Mina Agan Bright ngomunye we full gospel businessman, omunye we usiza kutholwe lomnyaka zomkhulu esizama ukusebenza ndawonye ukuthola bonke abantu baqonde ukukhathalekile ukungeniswa kwabo enhlanganweni nehlelo ukuthi sonke singabazalwane kuKristu. Washo into ethize encane ngolunye usuku wabhalela usigele noma ukuthize phezulu lapho, kwakungokuphakeme kakhulu ngempela, futhi ngathi ngifuna nikubhale kugqame, ngifuna nehlele esontweni futhi nisho lokhu. Wathi sengikushilo vele, ngakho-ke sinakho lapha ethephini futhi ngifuna ukukhipha lokho ethephini. Nina bazalwane, mfowethu Jim, ngiyazi uyangizwa phakathi lapho egumbini, ngifuna lokho kwaku nguphisi ngempela wo somaqhinga wenezelwe nakho niyabo kulungile yisho kufunayo umfowethu and right
amen
amen kuyiqiniso kanjani amen kuyiqiniso kanjani ukuthula kuyafika futhi kuhambe nezinjabulo futhi kuyashabalala nje kodwa injabulo iyahlala
Well it's
ngosuku lubi ngaphandle usuku lohle ngaphakathi futhi niyazi ngihlangana nendoda noma indoda engitshele ngokuhlangana nendoda yamaduzane futhi yathi ibikhononda oh yathi lolu usuku lubi kakhulu ithembelina futhi likhubeka ithe lolu usuku olumangalisayo futhi umfo wathi awu ukubiza kanjani lokhu ngosuku olumangalisayo na yathi ngizokutshela udokotela wangitshela ngonyaka ngolo kuthi nganginevikele lodwa kuphela kuba ngiphile yathi insuku zonke hawo lolo usuku olumangalisayo ya ngakho ke kunjalo usuku olumangalisayo ngakho ke sonke kuyini njengoba umfowethu ethe sonke sasilahlelwe ukufa kunjalo ukufa nokuya ekushushweni kodwa manje lolu usuku olumangalisayo siyaphila kuKristu futhi angeke sisafa konke sekuphelile niyabo sikuKristu ngempela Manje ake manje ethebelakele umfowethu and bright ngokuvamisile ngithatha isikhathi sami nje ngakho ke uma ulamba ngase sikhathini sokudla kwakusihla ungathi shelele ngizizwa ngikhathele kakhulu kulokho kusa bengifanele ngisho ukuthile nje okunye ukuzigcina ngeqhoshile kancanyana ngize umoya wenkosi ufika kimi Ngakho ke asikhonebise amakhanda yethu manje futhi sikhuleke ngaphambi kokuba sifunde izwi zingaki izicelo zezinye izinto onazo kungokuthi mhlawumbe awukhulekelwanga zona kwazise nje njengoba uphakamisa izandla zakho manje asime kulokhu ukusa njengoba sikhuleka lokho kuzokunikeza inguquko lokuma futhi mhlawumbe kuzosiza kancane bese kuthi ke emva komkhuleko ngifuna nibeni lokhu nje nimile imizwa uzembalwa ngize ngifunde izwi ngicabanga ukuthi kukhulu ukuma ngenhlonipho ngenkathi sisafunda izwi likaNkulunkulu Baba wethu sizulile sizango kuzithoba nje njengoba sazi ukuthi kuziwa kanjani ngezinhliziyo ezingena lutho zazo zonke izifiso zezwe noma izinjabulo zalo ukuthi njengoba umfowethu ecaphunile noma eshilo kithi injabulo yenkosi ingamandla ethu
And we come with joyful hearts.
Futhi siza ngezinhliziyo ezijabulayo ukuthi sinalenhlanhla yokuze bukhoneni bakho ukucela noma yisiphi sicelo esiyo sifisa. Futhi injabulo efika lapho sibuka ezwini futhi sethenjiswa uma singalikholwa sizonikezwa lona yini engaxhumi kumalisa inhliziyo yomuntu eshayayo ngaphezulu kunokwazi ukuthi okungafiyo uNkulunkulu phakade wanikeza isithembiso esinjalo na manje sithethelele inkosi futhi uma sonile noma senze noma yini ebingathokozisi kuwe ukuthi ngaphambi kokuba sicele lezi zinto ngokuba siyazi ukuthi kulotshiwe ukuthi uma izinhliziyo zethu zingasilahle sinaso isicelo sethu
but now forgive us of all that we have done
Kodwa manje sithethelele kukho konke sikwenzile buka phezu kwethu inkosi ngomusa nangesihawu buka ukuthi siyizigejane sidabukisayo kanjani inkosi abancane abangabafayo benwabuzela bezungeza lapha emhlabeni futhi behuduleka nje kule ndawo enesono kodwa phansi kujuleli kwenhliziyo yethu siyazi ukuthi kukhona othile ozayo ngolunye usuku ozosiphakamisa kule ndawo asiyise endaweni engcolo futhi siyajabula ngalokhu futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ngaso sonke isicelo bewazi ukuthi bekukhonani emva kwalezo zandla eziphakanyisiwe baphe khona nkosi ngiyazikhulekela qobo lwami ngamandla namhlanje ekuseni ngephimbo ukusiza nokushumayela ivangeli futhi sizocela ukuthi ubungazibusisa sonke kangekange kakhulu kulena leyo esiyigubhayo inkathi kakhisimuzi Nkosi kwangathi singawuthola umoya wangempela kakhisimuzi futhi kwangathi ungahlala kange nathi kuze kube phakade ngokuba sicela lokho egameni likaJesu nangenxa yakhe amen
If you just stand just a moment,
manje, umanje nizoma umzuzwana nje ngifuna kufunda kulokhu kusa encwadini kaMika okwendawo eyodwa nakwenye ukuphuma kumaHebheru esahluko seshumi nambili samaHebheru okwe ukuhlanganisa ingqikithi encane kulokho engingathanda ukukhuluma ngakho namhlanje kuseni ngomlayezo wethu kaKhisimuzi kumaHebheru ishumi nambili amashumi amabili nanhlanu kunjalo Ngithe ukuba nokuphuthuma kulokhu kusa ngenkathi ngivuka futhi angibanga nakho konke nje endaweni lapho ebengifuna ukuba nakho ebengifuna ukuba nakho njalo ngiqala ngevesi lesibili kuMika wokuqala
Hear ye people hearken O earth and all that therein is
Zwanini nina bantu lalela womhlaba nokugcwala kwakho futhi makuthi inkosi uNkulunkulu ibe ngufakazi ngani inkosi isethempelini layo elingcwele ngoba bekani inkosi iphuma endaweni yayo futhi izokwehla futhi inyathele ezindaweni ezizomhlaba izintaba ziyakuncibilika phansi kwakhe lezigodi ziyakuqhekezeka futhi kube njengengcina phambi komlilo nanjengamanzi athululwe emaweni
and in Hebrews the 12th chapter and the 25th verse we read this
futhi kumaHebheru sahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amabili nanhlanu sifunda lokhu bhekani ningamali okhulumayo ngokuba uma bephunyukile ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa emhlabeni asiyikuphunyuka kakhulu kanjani uma simfulathele oxwayisayo esezulwini na Manje Nkosi Nkulunkulu yenezela izibusiso zakho kufundeni kwezwi lakho futhi siphe ngamunye namuhla into ozothanda ukuthi siyazi ukuze sisuke lapha futhi sizwe ukuthi kade sisebukhoneni bakho futhi singaqhubekela phambili nokubukeka okusha nokuqonda ubungcono nangokuphikelela okukhulu kunalokho ebesinakho ngenkathi singena kulesi sakhiwo ukuba sikucela egameni likaJesu amen ningahlala phansi
now no doubt if I would have
manje kungabazeki ukuba bengizokuzwa lokho kufundwa kwendikimba yomlayezo kaKhisimuzi ngiye ngathi manje akusiko yini ukufundwa kuyinqaba kukaKhisimuzi na
My purpose in doing this was to bring the church something perhaps maybe a little different.
Inhloso yami ekwenzeni lokhu bekungukuletha ukuthile ebandleni mhlawumbe okwehlukile kuncane ngenxa yokuthi emsakazweni ngoKhisimuzi uzobuzwa indaba endala ejwayelekile iphindaphindwa yezazi zivele empumalanga futhi zithola umntwana uKristu nokudumisa kwabelusi bezivu nokubonakala kwekakezi nazo zonke lezi zindaba zika Khisimuzi ezizokwenza inkolelo yethu yezenkolo yanamuhla futhi zonke zilungile kakhulu ngiyathokoza ngalokho kodwa ngicabange ukuthi ebandleni kulokho kuza futhi mhlawumbe umelusi wethu mhlawumbe kulobu busuku noma ngesonto elizayo uzobeletha umlayezo othile kulokho futhi ngicabangile khona ke ukunikeza abantu ushintsho lomunye umbono othile ovela mayelana noKhisimuzi futhi ngiyokwenza ngikethe lendikimba manje amazwi yambala nje futhi manje ngiyanibona nishintsha izindawo abanye bema abanye behlala futhi lokho kuhle futhi masinyane sizoba nendawo ukuze angeke siyaxolisa asikwazi ukuvumela lezi zikhala zezihlalo zigcwaliswe ngenxa yomlawuli womlilo angeke sivumele senze lokho kodwa sizoba nokwengezwa okuncane maduzane impela inkosi ithanda sibevele bakuqalisa sikuqedile futhi futhi lokho ngokushesha esingakwenza sizoyiqeda futhi kuzoba indawo ehluke ngokuphelele lapho sekufika ingxenyeni ebonakalayo yendawo angeke ngempela kube nokubonakala kwethabenakele lidala kuzoba khona amafastela engilazi kuzoba khona umhlobiso ngezitini eziyizungezile kuzoba khona kuzokwehluka ngokuphelele kodwa isakhiwo esidala sizosala lapha ngoba sinenhloso ngalokho niyabo izindonga ezindala azisale niyabo futhi sizosimboza nje ngaphezulu futhi sibeke amatshe ngokusizungeza nokunye nokunye kodwa sihlala sifana nje
now Christmas
manje ukhisimuzi ngifisa sengathi ngempela abantu bebeyokwenza bebeyoqonda kulelizwe ukuthi uyini ngempela ukhisimuzi manje igama lokuqala ukhisimuzi uhlobo lwesisho seKatolika kusho ukuthi oka Christu u K H I S I M U Z I niyabo imisa lika Christu niyabo lagcotshwa noma laqalwa ngebandla lama Roma futhi uKristu akagaze azalwe ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu kaDisemba kunoma nami ngingazange ehe yisibumbatha esiphelele nje esefundiso engena kuphikiswa yilokho kuphela okukhona kukho umhlaba wonke njengoba umprofeti athi sekube yisilonde sibolileyo kunjalo nje akukho nto nje ehlanzekile yonke indawo lonke holiday lisekelwa ngani uSanta Claus uthathe indawo kaKhisimuzi ukuzalwa emkhombeni unogwaja nenkukhu nezigqoko ezintsha kuthathe uvuko futhi uNkulunkulu vela kuphi kukho konke lokhu nani yabo isizathu salokho ingenxa yokuthi umuntu kwezohwebo ngani baqale ukuthenga isipho sikaKhisimuzi ezinyangele ezidlule futhi kuyini ngaphandle kokhondolo lobuhedeni akukho lutho ngakho ngokwesaba uNkulunkulu oh bazama ukuthi nikezani izipho izazi lokho nje yindawo enamanzi okwadulo yezaba zikadevele ufuna ukunikela ngokuthile impilo yakho kuKristu ungayinikeli komunye inikele kuye lokho akufelayo leyo yinhloso yakhe yokuza niyabo kodwa kuzofanele kube yindawo lapho kuyisiqalekiso kubantwana abancane umakhelwane othize omncane ezantsi lomgwaqo angaba nokuningi futhi omunye umfo omncane akanalutho futhi bayabuka futhi kungukuthi yonke into nje iyiphutha ngokuphelele yilokho kuphele futhi abathengisi benyusa ukwabo okuthengwa kuthengiswe kulezi zindawo bangani umngami wangena kuyothola okuthile kwabafa abancane futhi cishe emavikini amathathu edlule wathi wow sesikuthengise kwaphela sonke isidokwe senze i-order eliphindwe kabini lesidokwe kulonyaka sesikuthengise konke kwaphela abavika amathathu noma mane ngaphambi kwesikhathi sokuqala ukuthenga wo kuhleleka kwezohwebo okukhulu kanje kuyikho pho futhi emva koko konke niyazi ukuthi uKhisimuzi waqala kanjani lokhu esikubiza ngoKhisimuzi imisa likaKristu na nansi indaba yakho ukubhalabhala okuncane enginakho kubhalwe phansi lapha ekhasini ngisanda kukuqeda nje ngonyaka odlule ngaphambi kokuba ngibene iminyaka yebandla esikhombisa ngakufundisa lapha ngathatha inasi yeCouncil nePrinasi yeCouncil nePost inasi yeCouncil neNicene Fathers neTwo Babylons kaHislop ne Fox's Book of Majors nazo zonke ngoba ngibezwile befundisi bekucaphuna kodwa ngangifuna ukuzifundela ngokwami ukubona ukuze ngizokwazi ngenkathi sengikufundile noma ngakusho kubantu bami ngoba uNkulunkulu uzongenza ngiphendule ngosuku lokahlulelwa lokho engikusho kubantu ngakho ke ngifanele nje ngisho lokho kwashiwo ngomunye umuntu lokho abakufunda ngifuna ukukufunda unda ngesingami niyabo futhi ngazi manje ngempela uKhisimuzi uKristu ngiyakholwa futhi cishe ngingakufakazisa njengovuko lungafakaziswa ngokubheka kumdali ukuthi wayidala kanjani yonke lempilo yezitshalo nokuthi yonke into esebenzele inhloso yakhe ifanele ife kanjani futhi uma ifa ibuye iphile futhi ngoba inokuphila okungapheliyo kodwa indlela kuphela engabuye iphile ngayo imbewu emilayo niyabona manje uNkulunkulu uyaziveza yena uqobo kuleyo ndalo futhi kukhombisa ukuthi bonke labo uNkulunkulu abangabehedeni nezinto esinazo azilungile labo bangukwazi ukudabuka kwezinto nemicabango kodwa lowo owadala izulu lomhlaba uyaziveza uqobo lwakhe emuva kwedlule kokudaliweyo kwakhe lokho ayikho ohlelweni lwakhe.
Did you ever think when Christ was born that the
Bese kuthi ke uma senakela cabanga ngenkathi uKristu ezalwa ukuthi indodana kaNkuluNkulu kungani yazalela emkhombeni esibuyeni futhi yalaliswa emkhombeni na ngoba yayiwundlu yayingena kuzalelwa ezindlini amawundlu awazalelwa ezindlini futhi kwalekele iqaphelile lapho sebeyiyise eCalvary futhi ukuthi ayibalekanga kanjani yayinalesi siphambano sibekwe kuyo yashaywa umhlane wayo waze wopha igazi futhi kodwa bayihola bahole iwundlu baliyise kuhlatshweni niyabo yayiyiwundlu. Hawu futhi uma bonke lobu bufakazi bemvelo ukuthi yayiyini amawundlu nizalwa nini ngoDisemba noma ngoApril na impele nebo umpedo nje niyabo ukucabanga into enjalo. Lokhu kwenziwa yibandla lamaRoma Katolika ngaphambi kokuba libe yibandla lamaKatolika eRoma cishe ngo-AD 606 u-AD usho ukuthi uJesu azalwa ndawo ngaphakathi lapho noma ngo-306 njalo.
Now we find out that the Roman pagans worship
manje sithela ukuthi abahedeni baseRoma babekhonza uJupiter ubungunkulunkulu welanga futhi babekhonza uAstrode owayengunkulunkulu wenyanga noma kungenjalo umama wezulu awu ukwehlisa lokhu basho ukuthi uAstrode noma unkulunkulu umama wezulu wayengesekho futhi wazibonakalisa kuMaria ngakho ke kusayo lokhu kuhleli kungukukhonza izithombe ukuxhumanisa ubuKristu ekukhonzeni izithombe.
Then also and they suffered or
kodwa ke futhi bahlupheka noma bakhonza futhi bahlonipha usuku lokuzalwa lukaNkulunkulu wabo welanga okwakunguJupiter kuyilapho ilanga kusukela kolokuqala lokaDisemba kuze kube nguDisemba zikamashumi amabili nanhlanu akuguquku kwedlula iCapricorn yawo. Futhi empeleni ngathola uPC ephepheni engifuna ukunifundela wona ngesinye isikhathi ukunethusa nje nikhuluma ngalokho okwenzeka phansi lapha emfuleni ngalelo suku ngifuna ukukhombisa okutholakala eJerusalem ukuqinisa lokho amaviki ambalwa nje edlule okuphuma kwiphephandaba ukuthile abakuthole eJerusalem amaviki ambalwa nje edlule kuzoqinisa ngokuyikho leyo ngelozi ibonakala phansi lapha ngaso kanye leso sikhathi esifanayo nokuthumela ngaphambili inkonzo yani yabo manje angikaze ngikwazi kuze kube nje amaviki ambalwa edlule futhi nakho kusephephandabeni manje qaphelani ngenkathi kunqamula lokho kulokho yabo manje emuva kuka December zingamashumi amabili nanye izinsuku zizoqala kuba mfushane kancane ngalunye noma zibe zinde kancanyana usuku ngalunye kuze kwehlele phansi ngaku July bese ke liqala ukufishaniseka futhi luze lube kahle futhi lokho nje isikhathi sokuphumula futhi abahedeni baseRoma basho ukuthi lolo kwakuhusuku lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga kusukela kolokuqala lukaDisemba noma zingamashumi amabili nanye kuDisemba kuze kube zingamashumi amabili nanhlanu kuDisemba babene nesekisi yamaRoma imijaho yezinqola nokunye nokunye kwakukulokho ngaleso sikhathi awukhoneke ngekathi amaKristu noma amaKristu angamaRoma engeza imfundiso yawo ngela kuphikiswa ukuthola izinhlangothi zombili kokubili umhedeni nomKristu bathi uma kungusuku lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga asikwenze ngakho konke nje usuku lokuzalwa lendodana kaNkulunkulu nantoke usuku lwakho lwamashumi amabili nanhlanu lukaDisemba okwemisa lakho imisa likaKristu wo into esabekayo kanje phone yabo. manje ukuchuma ngani wena uthi belungeke noma yilupho olunye usuku lukwenze na yebo kodwa ukuchumanisa uKristu nobuhedeni na yena kanye into afikele kuyichitha babuya bamchumanisa nayo futhi yabo ileyo into eyiphutha futhi uSanta Claus indoda ethize endala eGermany ethiwa nguChris Kringle yayihamba izungeza inikeza abantu anyana izipho ngosuku lwemisa likaKristu yayiyikatolika futhi bayenza ongcwele manje sekungu Saint Nicholas niyabo ungcono nje ngibazo lokho niyakwazi lokho noma kanjani niyabo sinakho iminyaka ebandla
What I want to say is this.
Kodwa namhlanje kusene ngifuna ukukusho yilokhu ukuthi lelo suku oluzayo luka Christmas lothola izwe lingekho esimweni esingcono kunoma lalinjalo iminyakeni eyikhulu elishumi nesishiya kalolunye noma elingamashumi amabili edlule ngenkathi uKristu efika. Akukho kwehluka cishe nje isimo sifanayo njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi kunjalo namanje ba uma bengingadonsa isiphetho kulokho noma indikimba kulokho engizokusho kuzoba ukuhlakazeka kwezwe Ngathi uKristu efika ngokhisimuzi eminyakeni eyikhulu elingamashumi nesishiyagalolunye edlule izwe lalihlakazeka yonke into yayifinyelele ekungcoleni izwe lezenkolo lalingcolisiwe izwe lamaRoma ngokomthetho wokulunga lalisekuhlehleni kwalo okuphansi okwedlula konke ukungaziphathi kahle kwezwe AmaJuda ayeshiya uNkulunkulu wawo futhi ayethatha umkhosi wawo nesizotha ongcwele futhi ayewenza isiko lenkonzo enemininingwane ehlotshisiwe uNkulunkulu wayesesukile kubo futhi babazi ukuthi kwakufanele kwenzeke ukuthile izwe lonke lalazi ngoba ukuligcina lihlangene lalihlakazeka
Every nation in their own way
futhi ukuthile kokuligcina lihlangane sonke isizwe ngendlela engeyaso uqobo sasifuna ukuthile noma othize ukuba yeze alihlanganise ndawonye uma leso kungesole sithombe namhlanje angilazi izwe lifune ukuthile okuzolihlanganisa ndawonye kunjengoba nje kwakunjalo eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule
2000 years ago was looking for a messiah.
Yize eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule lalibheke uMesiya ukuba ahlanganise into ndawonye kodwa eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule uNkulunkulu wanika izwe uMesiya ngoba uma silindele ukuthile futhi sifuna ukuthile uNkulunkulu uzosithumelela yona
And now the world after 2000 years
futhi manje izwe emuva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili libuyele esimweni esifanayo elaliyiso eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule liyavuthuka izizwe akukho sisekelo ndawo ubukhomanisi ubukatolika ubuprotestani ezombusazwe izimilo yonke into iyahlakazeka futhi bakhulekela uMesiya
but here's what I want to say if he would come would we
Kodwa nake ngifuna ukukusho ukuba bengafika besiyomemukela noma besiyokwenza njengoba benza na besiyomenqaba na siyakwazi yini sikudinga ngempela na ngezinye izikhathi sifuna sikhulekela izifiso zethu futhi ngezinye izikhathi izifiso zethu azisone isidingo sethu sifanele siqonde ukuthi asikuqonde sikudingayo sicabanga ukuthi siyakuqonda kodwa uNkulunkulu wethembisa ukuhlinzeka izidingo zethu nokuthi uzokwenza Manje ukuba ke uJoseph wabo mncane neminyaka eyisikhombisa ukudala ubengafuna kuhamba ayozingela nami futhi ebeyokhala futhi akabalasele ukuthatha isibhamu sami ngebe ezishintshayo silayishwe amagobolondo ngingawubulala nokwatsha babayi awu angeke ngimvumele enze lokho nokho ucabanga ukuthi uyasidinga kodwa ngazi kakhulu ngazo kunoma yena azi futhi kuba-ke ingane yakho encane nonyaka nohafu ibingakubona ushefa ngereyiza eqondile futhi iklabalase futhi ikhalele leyo reyiza na nokho uyibone wena ushefa ifuna ukwenza into efanayo ngani uyazi ukuthi yini eyifanele ukwedlula konke nokho angeke uyivumele ithathe ngoba uma ungubaba ocabanga ngokuzwakalayo ubungeke wenze into enjengaleyo kodwa ubungamvimbela kukho futhi khona-ke izikhathi eziningi ukuthi sifune into ethize ephambele nokwazi kukankulunkulu ngalokho esikudingayo ngakho angeke sinike khona futhi babekhulekela umesiya babefuna umesiya kodwa nakhu lapho okukhona babemfuna ngendlela leyo leyo babeyifuna futhi unkulunkulu wamthumela ngendlela ayemfuna ngayo futhi bamenqaba futhi bayakwenza futhi namhlanje benze into efanayo namhlanje bayakwenqaba futhi benza into efanayo manje njengoba benza ngalo kade ngani na ngesizathu esifanayo isizathu esifanayo wafika ngaleyo kathi futhi siyazi uyeza wafika nakubo kodwa akazange afike ngefeshini nangendlela ababemfisa afike ngayo futhi uma unkulunkulu ebengasithumelela kuthize namuhla esikubizayo nebandla futhi uma unkulunkulu ekuthumela asikufuni akufiki ukufanelana nokunembitha kwehlelo lethu akufiki ukufanelana nomqondo wethu wethu wesayensi yezenkolo yakho ngezinye izikhathi kodwa yiyo yona kanye into ebesiyikhulekela sona kanye isicelo sicelile phambi kukankulunkulu unkulunkulu usithumelele sona futhi siyasinqaba sifuna isipho sikakhisimuze sivele kunkulunkulu kodwa sizifuna ngendlela esisifuna ngayo unkulunkulu usithumela ngendlela esisidinga ngayo uyazi ukuthi yini isizwe uyazi ukuthi ibandla lidingani kodwa sicabanga ukuthi siyazi kodwa uyazi ngempela ukuthi kuyini manje njengoba ngishile emizuzwini embalwa edlule siza kulokhisimuzi futhi izwe liyahlakazeka ake nje sisho nje izinto ezimbalwa engizibhalabhale phansi lapha
look at the immorality of the world never was in a lower state hardly I got an article here.
Bukani esimile lesibi sezwe. Anikaze libe sesimweni esiphansi cishe impela. Nginotatshana lapha engingathanda ukulufunda nje amavesi athi awabe mabili alo. Lutholakala ephepheni iStandard Bearer yase Africa. Luthi ukufa kokuzithoba.
Feminine modesty, that beautiful quality that God has placed in the human family to safeguard its moral standard.
Ukuzithoba kubufazane leyo quality enhle uNkulunkulu ayibeke emndenini wesintu kuba ivikele umgomo wawo wesimilo iyafa namuhla njengoba abesifazane namantombazane abangenacala beguqe ngamadolo abo kuNkulunkulukazi wezimfashini futhi abangabazi ukuqinisa kakhulu ngokweqile ngokungabi namahloni ngezitayela zesimanje ezinesizotha cishe nginekhasi lakho lapha angikaze ngiyizwe kanjani into enjalo futhi ukuhahela ucansi kuthathwa njengokusemthethweni bobabili phakathi kwamakristu nabangesiwona amakristu njengoba lo umfowethu ogenbrit oyigugu nami futhi sedla ngumgwaqo kusesekuseni kulokhu kusa besikhuluma ngendaba kunzima ukuthola intombazane nesizotha esanele ukuba namahloni sebezwe amahlaya angcolile amaningi nokungcola futhi ngani ubungeke usho lutho kubenza babe namahloni lapho eminyakeni embalwa edlule kungengaphezulu lapho ngisengumfana into encane engalungile ubuso babo babubabomvu into encane edlulayo futhi ezinye isiketo esincane sangaphansi sentombazanyana sivezwe esikoleni futhi ngangimile ngikhuluma futhi lapho ibheka ngapha futhi yabona lezi siketo esincane sangaphansi sentombazane ngapha sivela ubuso bayo obuncane babubomvu futhi yasuka kimi intombazane neminyaka eyishumi nesithupha ubudala ngani leyo iquality esiyinikwe uNkulunkulu ukuvikela izimilo zethu. Boleke ungamangali ukuthi kungani ngimemeza kakhulu ngimelele nombhedo onjena njengoba siwuthola namuhla. Sizibiza ngamaKristu nabesifazane begqoka futhi beziphatha namadoda ebhema usikilidi nakho konke okunye nokuqhubeka kanjalo futhi abefundisa epulpiti bexagisa futhi bengeke ngisho bakuvumele uze epulpiti uzoshumayela umelane nento enjalo. Angazi noma senzi yini inqwaba eningi namuhla nje ngoba benza emuva eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule. Kubulani ngenkathi u-Israyeli yenza lokho, uNkulunkulu wavusa u-Isaya ngenkathi leso sikhathi sesiphelile futhi baqala futhi wavusa uJeremiya kohle njalo kwedlule. Futhi uNkulunkulu akayiguquli indlela yakhe yokwenza izinto. UnguNkulunkulu ophakade angeke aguquke. Umbono wakhe wokuqala wokwenza uzofanele uhlale ufane.
What we need today is a message.
Esidinga namhlanje umlayezo ocotshwe ngobuMesiya buka uNkulunkulu. Kodwa bazomukela na bayawukhulekela. Kodwa ngabe bazowembukela na cha bo mnumzana ngeke bewemukele. Bayawubethela njengoba benza endaweni yokuqala. Inhliziyo yomuntu iyakhohlisa
morality.
Ukuziphatha umbango wezwe lake lalungela nini futhi izwe ukuba lihlakazeke ezimilweni kunoma linjalo namuhle na futhi ubani obeke isinyathelo na thina mamelikana ngikathi kangise San Angelo eRoma lapha kuyudala emiketeni okulahla kuwo izidumbu eSan Angelo kwakukhona uphawu phezulu lapho kwabesifazane baseMelika kuba sizali ligqoke izingubo ukuhlonipha abafileyo ngaphambi kokungena emiketeni okulahla kuwo izidumbu.
A religious nation.
Isizwe sikholwayo ngokufanele kube yisizwe sesaba uNkulunkulu. Siphila ezahlakalweni ezedlule zabanye abantu, okhokho bethu ababengamaKristu. Umbango wezwe akukaze kube nesikhathi ezweni ukuthi lelizwe laliyoke liphinde ukudengulwa kwezwe nokuhlakazeka kunoma kunjalo njengamanje. Ngani ubona abaphathelene nokuhlela nokusakazwa kwezindaba nabahlaziyi nababikezeli nokunye nokunye besho nababhomu nokuthi bangenzani noma yesiphi nje isizwe esincane sibhubhise umhlaba wonke futhi akukho ukuthula phakathi kwabo. Angeke ulethe ukuthula ngaleyo ndlela. Ukuthula nokuhlanganyela kusoze kwafika ngezombusazo kufika ngoKristu. Abafuni ukukwemukela. Bengingakhuluma kanjani ezinye izinto lapha ukukhohlakala kwezimbusazo zethu. Ngani ezimbusazo ziboleka kakhulu ubuzwe imonitha ngobunye ubusuku ngiyacabanga noma ngicabanga lokhu kusakaza ihora noma amabili kuphuma eLouisville lapho bexhume esizweni sonke futhi babenikeza bayakwenza kanye ngankathi ngezihloko ezahlukahlukene futhi bakunikeza ngokushi iya uka Mnumzane Nixon ezombusazwe ngenkathi elahlekelwa ngumkhudelwano wakhe umkhudelwano wezombusazwe eLos Angeles noma eCalifornia futhi ngabe uyoke abuye na futhi lapho kusakaza emuva kwamahora amabili noma amathathu ngakikade ngikulalela ngize ngisuke ezantsi endlini kamfowethu Charlie lapha futhi ngakulalela ngikhuphuka umfowethu Wood nami emsakazweni futhi ngithola ukuthi uNixon kulelonke izweni zeMpumalanga lapha uze kufike la ukusakaza kufike khona kusukela eMississippi uya ePennsylvania ukuthi wayemehlulile uMnumzane Kennedy futhi abantu beshaya ucingo futhi bezwakalisa cishe amavoti amane kuya kwelilodwa. Khona ke indoda yasukuma futhi yathi ukuba beningenayo nayo imishini yeRobayo ubezoba ngumongameli. Nakho lapho khona ezombusazwe ukukhohliza ukubola nhlangothi zombili. Angimsoli nami bengizophakamisa izandla zami nami futhi ngiyekele leyo nto ecasulayo yonakale ihamba neze noma kanjani. Kepha umise izandla zakho zibheke kuKristu bese uthi nakho ngiyeza Nkosi. umbango wezwe futhi manje lapho obufanele ucabange ukuthi bebefanele bazame ukubamba ndawonye babehlukene kakhulu leyo ndlela okwakungayo esikhathini esizayo eminyakeni eyinkulungwane ezimbili edlule lapho izwe lalihlakazeka liyahlakazeka namuhla ngaphansi kwezimo ezifanayo.
And then the church corruption.
Bese kuthi ke inkohlakalo yebandla, hey inkohlakalo yezenkolo, oh kuyahlekisa ukubona izwe emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili yeBhayibheli nomoya ongcwele ulapha emhlabeni futhi namhlanje uyahlakazeka kabi njengoba wawunjalo eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlule. Inkohlakalo yezenkolo ezombusazwe zingene enkolweni nenkolo ingene kwezombusazwe kuyinto enyenyekayo ukubona isimo. Yazi kunjalo. Wena uthi mfati Branham, bungafanele ukuzidwebele izithombe ezinjengalesi lapha ngesikhathi sikaKhisimusi. Bufanele ulazi iqiniso obufanele ukwazi. Manje kungenzeka kanjani? UNkulunkulu uzobusisa, kodwa leso sibusisa sizofanele sibe ngaphansi kwezimo ezithile, izidingakalo ezithile ofanele uhlangabezane nazo. Futhi uma ungahlangabezani nalezo zidingo, kodwa izibusiso nezithembiso zikaNkulunkulu ziyize kuwe. UNkulunkulu wathembisa ukuhlangana noIsrayeli inqobo nje uma babegcinele imikhosi nesizotha nezinto ngobungcwele nangobuqotho. UNkulunkulu wahlangana nabo. Kodwa lapho yena bamele bahamba ukukwenza njengesibo nje lesibotheni. Kodwa ke uNkulunkulu unqaba ukuphinda akwenze wathi kuyanuka ebusweni bakhe. Ngakho ke yinto efanayo namhlanje ukuthi sizofanele sibuyele muva kulokho okuyiqiniso lento. Umba kwezombusazwe emabandleni simile namhlanje ecishela amahlela ngamakhulu ayisishiyagalolunye obuKristu ahlukahlukene nelinye lilwa nelinye. Awu lokho yi kwakungekubi kangako ngenkathi efika kwakunezingxenye ezine noma izinhlalo kuphela zawo abafarisi nabasadusi nokunye nokunye. Kodwa manje sesithole amakhulu ayisishiyagalolunye nokuthize ngani kusasibone sibi kakhulu ibandla likuso kulokhisimuzi kunelokho elaliyikho eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule ngokhisimuzi belise simwele sibi kakhulu manje.
The denominational strife, what caused it all, friends, is because
umbango wamahlelo yini kubangele konke mngani? Ingenxa yokuthi ubusazwe zithathe indawo kamoya ongcwele. Umoya ongcwele ufuna ukuthatha izwi likaNkulunkulu bese uhole ibandla liye kunqobeni. Kodwa izinhlelo zezemfundo nezinhlelo zosopolitiki, izivumokholo namahlelo sekuliholele ezindleleni ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezihlukahlukene. Ngakho-ke ibandla alinayo lokho okubizwa ngokuthi ibandla. Ngiqondile ibandla langempela lisalokhu livuthe liqhubeka. Oh yebo, lisalokhu lihlezi lifana. Kodwa lokho okubizwa ngokuthi ibandla ezweni lokho kubonakala kungunguhlaka olubeka uhlanganise izwe ndawonye. Lokho kubhanqa ndawonye lokho esikubiza namuhla ngezimilo nezinto zezwe kungcolisile. Imithambo yawo yawo ibolile futhi imidlwa yobugovu futhi idle zona kanye izisekelo ziphuma ngaphansi kuyiqinisa impela.
Manje
simweli nje elathi liyozitholo Timothy wesibili sethiwe sithathu abanamawala abakhukhumela bathande njabulo kunokuthanda uNkulunkulu kanjalo kanjalo.
Then we see politics.
Kodwa ke uma sibone izimusaze ezimweni ezikuso ezizweni futhi sibona amabandla enkohlakalweni yawo emahlelweni awo futhi nokho sivune uNkulunkulu kuba yeze kithi kulezo zinto. UNkulunkulu angeke ehle kulowo mthele kanye nathi ngaphansi kwezinto esimfuna eze ngazo. Angeke kwenze ungcwele futhi uyakwazi ukukwedlula konke.
If we call, he answers us. And when he sends the answer, we refuse it.
Uma sibiza uyasiphendula futhi uma ethumele impendulo siyayenqaba sifuna ngendlela esifuna ngayo futhi sizama ukuthola uNkulunkulu futhi sizama ukuzisindisa ngayo kanye into efakazelwe kithina bandla ngicela nizwe lokhu yona kanye into efakazelwe ngokumesaba uNkulunkulu kithina esonakalisile futhi nokho sibheke kuleyo nqubo impela kuba isisindise buyele zwini yiloko uMesiya abeyo kusho manje kodwa sibuka kwe kwezombusazwe sizama ukwezwe lesizwe sizama ukulisindisa ngezombusazwe ibandla lifune izwe lethu lisindiswe ibandla lezwe ngezombusazwe lesi sigaba sishaye izwe isikhathi emva kwesikhathi selokhu kwasukela esikhathini sikamose into efanayo ezombusazwe zizama ukubusa futhi konekele ayikho indlela umuntu angayenza akukho uthi oluhle kumuntu wasekuqaleni nje ingalezo sizathu ezodingeka afe futhi lapho sibona lelizwe kulesi simo libonakala lihlakazeke kuwo wonke unyaka lapho izwe lingena kuleso simo abantu bayakhuleka wo ngisho nomongameli ubiza yini na imizuzu eyishumi noma ihora noma kuthize komkhuleko lokho ngeke kusize ngalutho Ezudingayo akusiwe umkhuleko kodwa ukuphendukela ukujikela emuva ukuphela kulahla kubuyela kuNkulunkulu ngingaqoka kuba nenduduzo yami yakhelwe phezukwezi kaNkulunkulu nombabathizo kaBoya Ongcwele kukhona buka Kristu kunakho konke ukuphepha lokho ezombusazwe noma amabandla angake aze akunike khona impela ngoba ngiyazi lokho kuzokuma Asinaso ngisho isizwe ebesingaba ngcono ngaphandle kwaso uma nje besingaba lesizwe sikaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala njalo ephendula futhi ubathumelela ukukhululeka kodwa bafuna ukukwemukela ukuthi uNkulunkulu uyaphendula lapho isizwe singena kulolu hlobo lwezimo ngaso sonke isikhathi lapho izwe njalo lingena kulesi simo lihlakazeka khona ke uNkulunkulu njalo uphendula umkhuleko wabo ubathumelela umprofeti noma ukuthize omunye umprofeti lamandla ukukuqhumisa kodwa ngeke bamlalele benzani na bamfaka ethuneni uJesu wathi yimubikini woyihle okazange yafake abaprofeti phandle lapho ethuneni bese ke bamhlophe bawenze abemhlophe manje futhi bakhe amathuna abona futhi yini nibafakile phakathi lapho unjalo Yinuphi we? Bakhalela usizo uNkulunkulu waluthumela kubo futhi balenqaba kodwa yini uNkulunkulu ozosolwa noma abantu abazosolwa na? Abantu kumele basolwe impela.
When Jesus is born,
ngenkathi uJesu ezalwa lelozwe njengoba ngishilo liyahlakazeka lalilawulwa ngezombusazwe nezombusazwe zazonakele ngalezo zintuku ibandla lezwe lalonakele amaRoma namaGreki ayebheka uMesiya ogcotshiwe amaGreki namaRoma kungukuthi mhlawumpe ayenengxenye engcono kakhulu yezwe futhi babelwa bodwa phakathi komunye nomunye Ako babebheka uMesiya othile ogcotshiwe ukuba afike futhi amaJuda ayefuna uMesiya ukuba afike
And the Romans were looking for somebody.
Futhi amaRoma ayefuna usopolitiko dilo mkhulu owayengasukuma eRoma angamele iGreece futhi abatshele ukuthi kwenziwa kanjani neRoma iyobusa umhlaba iGreece yayifuna usopolitiko omkhulu ukuba sukume usopolitiko ogcotshiweyo uMesiya yayiyothi sizowathatha amaRoma namaJuda nabo bonke yabo yilokho ababekufuna uma leso kungesona isithombe namhlanje angazi ukuthi kuyini kulungile ezombusazwe zazifuna uMesiya ogcotshiweyo futhi amaJuda ayebheka uMesiya futhi ayefuna ozongena hayi njengoba bathola babefuna uJenene owayezongena futhi abanyathele bobabili Roma neGreece isukele bona emhlabeni lolo hlobo lukaMesiya babelufuna babekhulekela lolo hlobo lukaMesiya Umaro wathi, sithumalela yedwa, masivotele omunye umuntu angene oyindoda egcotshiwe, indoda eqondayo, ingumlumbi kwezombusazwe, izolazi ngamashisi lokuthatha iGrisi na wonke umhlaba, umhlaba wonke wawumemeza, sithumelele umuntu ozoba ngogcotshiwe kakhulu ngomqondo wesihlakani ukuthi uzokwazi ukuthi angawengamela kanjani umhlaba wonke. Manje uma lokho kungesiso isithombe sezwe namhlanje, angazi futhi ibandla liyamemeza sithumelele uJenene ukuba yehle futhi ozosifaka sonke esikhalini futhi owaziyo ukuthi isetshenziswa kanjani inkemba futhi asitshele isu futhi sizoyigcoba iRoma iGrisi nawo wonke amanye asuka emhlabeni. Yileyo ndlela abafuna ukuyenza ukubusa lawo amandla, into efanayo nje namhlanje esiyithola emabandleni.
You're looking for a Messiah. What kind of a Messiah?
Nina ma Methodist, nibheke bese, hloboluni lika Messiah na. Hayi lo uNkulunkulu abeyoni thumelela yena. Nina ma Baptist, nibheke uMessiah. Nina ma Assemblies of God, nibheke oyedwa. Nina bakamunye nibheke oyedwa, kunjalo. Kodwa yini eniyibhekile na yini efanayo izwe lezombusazwe liyibhekile? Okwesihlakani sezezibalo esithize esikhulu, isifundiso esithile esikhulu esine-DD PhD ukuba singene bandleni lakho esiyongongqotha lamahlelo siwakhiphe futhi senze wonke ajoyine lenu umfo othize omuhle kakhulu ekusukeni kwenye inkolo aye kwenye angengamela yonke into. Nikhalelo mesiye lapha ngesikhathi sikakhisimuzi. Bathilani na babekufuna bafuna ukulengamela izwe namuhle lifuna ukwemgamela ibandla lifuna ukwengamela inhlelo ngalinye kodwa bukani ukuthi uNkulunkulu ubanikeni.
They wanted a military genius. They wanted a scientific genius.
Babefuna isihlakani sezenzo. Babefuna isihlakani seze science. Kodwa uNkulunkulu banike iwundlu ingane ukwehlukana kunje. Cabanga ukuthi bebeyomemukela lo mntwana okhalayo na. Kodwa ilokho babekudinga. uNkulunkulu kunikeza ngokwezidingo zakho.
Certainly. They got a baby.
Impela ba wathola bathola ingane ngenkathi babefuna uJenene kodwa bathola ingane emnene phansi. uNkulunkulu wayezazi izidingo zabo noma kunjalo akazange eze ukuba abe ngoweze noma usopolitiki webandla. Futhi uma uMesiya beyofika namuhla bengeke abe ngowezwe noma usopolitiki webandla. Futhi uma sikhalela umuntu onjalo uNkulunkulu uzosithumelela ukukhululwa kodwa sizofanele siyemukele ngendlela ayithumela ngayo. Abakwenzanga, babengayifuni ngaleyo ndlela. Ibandla liyamemeza namhlanje. Oh, babo sezulwini, ungasiza uthumele uJesu kithi na, ungasisiza na, futhi lapho umoya ongcwele uqala ukungena. Oh, lokho yi asikufundi lokho. Niyabo awu yiba. Oh, angeke sibe nale ndoda ibuse phezu kwethu. Oh, angifuni ukuzwa lokho, qhabo. Mina bengingeke kwamukela lokho. Ihlelo lami angeke likukholwe lokho. Khona ke, awumfuni uMesiya, ulufuna uGcobo. Uma uNkulunkulu athumele uMesiya wayezoba yizwi ngezwi ngqo leBhayibheli bona lokho impela ayeyikho esikhathini sokuqala. Ukukhala kwezwe lapho sibona sopolitiki nakho konke okunye okuncinza kuphume khona kanye ukuphila kwebandla futhi siyakhala. Futhi uNkulunkulu wakuthumela kithi khona-ke sakwenqaba kunjalo besingeke sikufune qhabo. Uma kungahambisananga nezinkolelo zethu zamahlelo besingekwamukele. Niyabo, aniuboni ukuthi uKhisimuzi wangempela yini. Abantu abawufuni, abayifuni indlela kaNkulunkulu yokuthumela. Babheke okuthize kodwa abawufuni. Manje uNkulunkulu wabathumelela ngosuku ababekhala ngalo. Hayi sihlakani sezebi, hayi uJenene omkhulu ehla ngeshasi phele nezikhali nangenkemba engaphezu kwemvelo noma umkhonto ayengawuphakamisa. ukuthi axoshele iRoma neGreek nawo onke ayongena olwandle futhi abamenzise futhi akabathumelanga into njengaleyo nakuba asho ukuthi wakwenza ngesinye isikhathi kuMose kodwa babekudinga ngaleyo nkathi kodwa wabathumelela umsindisi futhi babengakufuni babecabanga kwakukhona babesindisiwe niyabo ngaleyo ndlela ngababandla namhlanje uyawathola ngalesi sikhathi sikakhisimuzi nakho konke okucebezelayo kukakhisimuzi amalambu kasanta clause ukhondolo lobahedeni nezinto uqathakele kuwo omabili amabandla ekatolika neprotestani futhi onakele nje njengoba engaba njalo futhi uNkulunkulu ubathumelela umsindisi ini buyele ezwini umoya ongcwele umesiya kaNkulunkulu ocetshiweyo wakhe ukugcoba ibandla lakhe futhi ukuthumela emuva ezwini nicabanga ukuthi baya kufuna na qhabo mnumzana ngeke babe nakho bazolenqaba njengoba behlale benza uthumele umsindisi kodwa yini ayithumelele umsindisi ngaleyo nkathi na ngifuna ukuqhathaza okuthile okuncane lapha okuzonisiza kukhona abantu abamisele ngaphambili abazokwemukela kwakukhona ngenkathi efika kokuqala kuyoba khona lapho efika ngokwesibili kunandaba ukuthi izwe lebandla lizocabangani ngakho abanye akakuthumeleli ize omunye uzowemukela kukhona ozowuthola ngakho kuphela kodwa hayi izwe lezombusazwe noma ibandla lezombusazwe noma ngabe kuyini kodwa uma umemeza futhi uNkulunkulu awuthumele omunye othile uzowemukela kunjalo wathumela umsindisi hayi ukugcoba akhiphe izizwe njengoba besiyocabanga namhlanje sidinga indoda engasukuma imelika ifune indoda ezongqongqotha irashiya kulowo ongeke abe nakho irashiya ifune indoda ezongqongqotha mhlawumbe wonke uphume futhi ibayise enyangeni
but God sends us peace
kodwa uNkulunkulu sithumelele ukuthula uNkulunkulu sithumelele ithemba asikufuni oh uthi singaba ukuthula izizwe zifuna ukuthula ngempela futhi bacabanga ukuthi bangaba nakho ngenkathi UN ihlangana awu iUN ikhele kakhulu kubo ukuthula kwalelizwe elinakho namuhla kufana nebhaluni lerabha lintanta emoyeni wonke nje umoya omncane ungathwala uliyise noma ngayiphi indlela ofuna ngayo impela noma yiluphi ushintsho oluncane lwezombusazwe lilushwilizisa lisuko hlangothini lulodwa luya kolunye ngeke ukhuleke kwi-UN ngenxa yokuthi kungahle kulimaze amagama abanye abantu imizwa engakholelwa ngishona kuNkulunkulu lokho kungukuqiniswa akusikho vele nje uphafuze noma ngayiphi indlela na kudeke yini ibaloni lizoqhuma kunoma yini futhi amen futhi lokhu kwezwe okubizwa ngokuthula yi-UN lokuyini okunye kuzoqhuma kunjalo akukho kuthula kulokho angeke ukuthola ukuthula ngokuzuza ngebumelelo kwenziwe ngumuntu akukho lapho lithathwa yiwo wonke umoya ibandla lifuna kukodwa bafuna ukuthula kwabo kumayelana bavayize lisacishe awu wokumoya wemfundiso futhi yonke into iyashanela ngokuzungeza umunye wabo ukuthi wo ngicabanga ukuthi zonke sifanele senze niyacabanga na alinakho ukucabanga okuzayo uNkulunkulu sevele uyizwakalisile imicabango yakhe unelunkele lokucabanga mawube ngini umqondo wokuKristu futhi wayehlosile futhi wenza intando kaNkulunkulu wathi uma ngingayenzi imisebenzi kaNkulunkulu khona ke ningangikholwa niyabo unakho ukucabanga okufikayo nguye ocabangayo mawubekini umqondo wakhe cabangani nje okufanayo futhi lelo yizwi lakhe uzocabanga kanjani ngokwehlukile na usevele uyizwa kanisile imicabango yakhe kithina kodwa sifuna ukwenza ukucabanga kwethu ngicabanga ukuthi bebefanele benze lokhu bengigibele nomphefumulo omdala othandekayo izolo ngikhuphuka ukuyokhulekela umntwana ogulayo futhi lapho sifika emntwaneni ogulayo umndeni ubungafuni simkhulekele bekungumbono walendoda nje Ngoba kunjalo emgwaqweni sikhuphuka leli nenekazi lathi nenekazi lidala cishe iminyaka engamashumi isishiyagalombili nanye obudala elihlakaniphile wesifazane okhaliphile omuhle kakhulu kodwa wathi ngicabanga ukuthi yini ebifanele yenzeke ngiyabo ngiyacabanga ukuthi wonke amabandla afanele ahlangane futhi abe munye lokho impela udevela kucabangayo kodwa uNkulunkulu ufuna ukwehlukaniswa kwebandla lakhe ezintweni zezwe akafuni lihlanganiswe nezombusazo ezebandla nebo futhi kuthiwani uma uNkulunkulu wayethumela uMesiya ezweni na futhi lokho lelo ninikazi lelicabanga kuphela imicabango yomhlaba wonke uyini umfelandawonye webandla ngaphandle komcabango ofanayo na uyini umkhandla wamabandla omhlaba ngaphandle kwenhloso efanayo ukuzuza ngempumelelo wona kanye lowo mcabango na unjalo na awu khona ke ininikazi lelo ninikazi lezwakalisa kuphela imicabango yezwe Kodwa nathi mcabango kaNkulunkulu ephepelini asinelungelo lokuthatha okwehlukile kulokho lowo ngumcabango kaNkulunkulu uzwakaliswe ngithi siyabona sithole izwi lihlakazeka futhi sikhalela ukuthile asikwemukele manje uma kwemukela futhi kuzama ukusiholela kwezombusazwe iyona kake into esonakalisile Ngilethe ngane ukutshela umholi aze lonke wale Christian businessman iqembu elikahle labantu kodwa uma beqale ngendlela engalungile bazoba nguphawuta njengabo bonke babe yihlelo futhi ngifuna ningikhulekele futhi nikhulekele lendoda ngizofanele ngihambe nginombono ovela enkosini ngayo niyabo futhi uma bengenzi ukuphenduka uma beqhubeka beza enhle kanganiweni futhi lapho bekwenza uNkulunkulu useqedile ngakho kunjalo yebo abantu abakwazi ukuhlekana ndawonye ngaphandle uma bezama ukuthola imibono yabo uqobo ingani leso sizathu uNkulunkulu ethatha umuntu ngamunye yabo uNkulunkulu akasebenzani futhi akasoze wasebenzana nehlelo ayikho indawo emlandweni lapho ake wakwenza usebenzana nabantu ngamunye umuntu oyedwa kunjalo Kodwa sizama ukuthola iqembu labantu ndawonye bese sithi yilendlela futhi leyo ndlela kanjalo njalo into ekuqala niyazi emikhulu ehlakaniphile imiqondo ekhaliphile lezi zikhwaka udevil azijumele ziyangena futhi zithi awu kufanele kube yilokhu ngingakufakazisa kuwe akulendaba ukuthi yini ongakufakazisa uma kuphambene nalelozi suka kukho kunjalo susa wonke umoya wemfundiso uphephethe noma yikuphi futhi uwuqhumise noma ngasiphi isikhathi iqiniso Unashiyela muhle ayibheke uMesiya ocotshiweyo yini abayibhekile na kuthiwani ke ukuba uNkulunkulu wayebathumelela uMesiya ocotshiwe iwundu njengoba yenza eminyakeni kamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule na balisusa njengoba nje uHerodi yakwenza bazama okwabo okwedlula konke ukulisusa uyini umbono weRashiya ngoMesiya na bafuna isayensi ecotshiwe usosayensi isihlakani esingabanqobela umhlaba esingabashaya umhlaba wonke kuyofika enyangeni esinganqoba emkhathini ongaphandle esingabathatha sibayise ngaleya kwezinkanyezi lelo hlobo lukaMesiya eRashiya elibhekile wo uNkulunkulu manje lelelani sisezikathini sikaKhisimuzi futhi ukuba ke babe kutholile na khona ke babheke okuthile okuphambene nalokho bebezofika phi bonke abantu uNkulunkulu abadalile na niyabo uNkulunkulu uyazi ukuthi sidingani hayi lokho esikufunayo manje ukufundisisa ngalokho Uthwala kuba iRashiya yathola owayo ogcotshiwe na manje babengeke balimukele iwundlu qhabo babengeke bamukele noma yini qhabo mnumzane abakufuni yiloko kuphela okukhona kukho abakufuni nje abafuni lutho olunjengalokho ufuna uMesiya ogcotshiwe awu Mesiya kusho ogcotshiweyo Ngakho ke uma befuna ukugcotshiweyo kodwa bafuna usosayensi ogcotshiwe isihlakani esingathatha amathe omfuthi siwahlwanise esinganqoba umkhathi esingathatha iRashiya iyenyangeni futhi sibuke emuva futhi sizimbambathe esifubeni futhi sithi nonke ninamhlaba nizinja sikhonzeni lokho ke yilokho iRashiya ekufunayo oh yebo mnumzane yazi izwe lonke liyakhala eGermany yakhalela umunye wayo kungekudala manaye oyedwa Bukani ukuthi banani ngakho futhi niyabo niyaqonda aniqondi na banohitla futhi bazitholele ini na unxushunxushu ilokho laba omesiya abagcwetshiweyo abakubalayo uma wenqaba umesiya kankulunkulu ngatholani na ngenkathi izibusiso zephentekostali zazishaya irashiya nomajelimane bawenqaba umlayezo babahleka futhi babafaka ejele benzani na basenqaba isiphambano futhi bathole isiphambano siphindwe kabili uphawulo zenkolo iswastika awuwe mukele umusa khona-ke akusekho lutho lusele kodwa ukwahlulela lelo iqiniso mngani manje buka ukuthi bakuphi namhlanje niyabo qaphelani abanabo ubulungu ndawo bangabantu nje abephukile bemukele umesiya okungesuye futhi uma irashiya ibingatholwa yedwa njalo kule ndaba ukuthi babezemukele kanjani izihlakani zabo kuzofika entweni efanayo kuzophuphisa isizwe sonke niyabo indiya namuhla ifuna ocetshiweyo bafuna umesiya manje khumbulani umesiya kuchaza ocetshiwe bafuna ocetshiweyo yini abayifunayo na bafuna lowo ozobondla abanike okuthile abazokudla abagqokise ngaphandle kokusebenzela bavele bahambe nje behle benyuke emigoqeni futhi bakuphose bakukhiphe kusuka uhlabathini kuya kolunye nakho lapho khona angeke basebenze bafuna nje ukucela ngakho-ke bafuna uhlobo oluthile la ndoda engcwele ukuba ivuke engafinyelela phezulu esixokweni sezihlahla futhi isinyakazise isinkwane nenyama nezinto phansi phezulu esicongweni sabo futhi bayahlala bazungeze futhi badle futhi balale usuku lonke futhi bavuke futhi babe nezingubo zokugqoka ezinhle ukwedlula zonke futhi lolo uhlobo lukamesiya indiya elufunayo irashiya ifuna ubuhlakani besayensi bube ngumesiya wayo ogcotshiweyo kulukhisimuzi yilokho abafuna ukunikezwa khona indiya ufuna umesiya ongabondla futhi abagqokise ngaphandle kokusebenza
America, what do you want? What's your opinion, America?
Melika, yini niyifunayo na? Uthini umbona wenu uMelika na? Kade nikhandela uMesiya. Ngiyazi ukuthi lokhu kuyaqoshwa. Kade nikhandela uMesiya. Nifunani na? Nikutholile benikufuna. Benifuna usopolitiki futhi nikutholile. Manje nizokwenzani ngakho na? Kuzonihlinza. Yilokho impela okuzokwenza. Kuzonithumela ethuneni lenu. Benikufuna nisitholile isifiso senu manje nizokwenzani ngaso na kusezandleni zenu manje ahabi wesiboteni noJezebeli yona kanye into eniyihambisa lapha nenzele inkululeko nizidonsile nazibuyisele muva ngokukho futhi kodwa yilokho ebenikufuna nifuna uRicky othile oyisicaba phezulu uElvis wasimoteni wosuku nikutholile benifuna ohlakaniphile usopolitiki ofundile onobuchopho obunobuhlakani nikutholile nikwenze kanjani na ngerojiwe imishini yezombusazwe kukungenisa kudonselwe phezu kwamehlo abantu abalungile manje angisuye owedemokrathi noma owe-republican ngingumkristu niyabo zombili izinhlangothi zibolile kodwa uma umuntu owakwenza okungenani wabonakalisa imicabango namathembo kukristu ngakolunye ohlangothi bese-ke uyajika futhi usethe imishini ukwenzani na ukukhethe isihlakalo obukade usifuna wakwenza kanjani na nimfake kwithelevishini nakusakaza ezweni loko nizama ukuhlola amandla engqondo phakathi komongameli ababili abakhethwayo ukuba babe nikhethe lowo nicabange ukuthi ube nobuchopho bokuhlakani futhi ningabheki lokho obekungemuva kwakho niyabona ukuthini nani ekuthengiseni kwenu na ehehe wo ngukhisimuzi futhi
America got her Messiah.
Yeah, imelike imthelile uMesiya wayo. Nizokwenzani ngaye na? Ngeni lokho akwenzayo ngini? Kumbula nje njengoba uHitler yenza eGermany. Kumbulani nje gcinani lokho engqondweni yenu. Kuyatheyishwa. yani nakho nokho ngobusa lokhu kunokwenele kuphuma kulezi zimvuselelo ezedlule ezweni abantu abahleniphayo ngokwenele bahambe nezingqondo ezesaba uNkulunkulu kubo lokho bekuzokwenza into futhi ibambelele isikhashana kodwa niziqambele nina ngezihambisi imishini zenu nemishini engarobha emavotini namaphephandaba ena kusakazile ezweni lonke futhi yanenza kalutho ngakho kukuqondisa kodwa nikutholile ilolo hlobo lukamesiya ababelufuna ngakho ke ngiyacabanga bangahle babe sekuphumuleni banesihlakane ubuchopho impele esihlakaniphile esifunde kakhulu futhi nazi kahle nokufundisa ukuhle kwenkosi yenu ukuthi abantu ababi bosuku futhi suku zonke bekulokhu kungabantu abahlakaniphile anazi yini ukuthi kwakungabantu bakakhayini ababangososayensi nesihlakani ngenkathi abantu bakankulunkulu babengabelusi bezimvuka njalo njalo kuze kuthi ngqu phansi ekubhujisweni na futhi kwakuyilabo balimi abangabantukazana abazithobile nokunye nokunye abasindiswa emkhunjini futhi isihlakani sabhujiswa anazi yini ukuthi uJesu wathi abantwana balelusuku lelizwe ukhaliphe kakhulu futhi uhlakaniphe kakhulu kunabantwana bombuso ngayina bangamawundlu badinga umholi futhi bazama ukukhetha umholi wabo ngobuhlakani ukwenza ngobuhlakanipha kodwa abazithobile ukhetha umholi wabo kungumoya ngcwele Lokho impela ibandla likwenzile iziqhaka zehlelo ibandla elazikhetha ngenkathi umzimba wangempela kaKristu wakhetha umoya ongcwele nezwi lakhe kuye ngokuthi yini oyivumele ikuhole iwundlu lifanele liholwe futhi ilapho esifike khona Manje manje mesiya wabo uthisha wabo ugcotshiwe ohlakaniphile ukhaliphile ohe akukaze kube khona umongameli osukumayo ohlakaniphe njengaleyo ndoda ngani uzosukuma ame aqonde futhi yabeke ngabe ngicabanga ukuthi namuhla noma kulobo busuku noma ngesinye isikhathi ngosuku lulandelayo noma izimbili ngikuzwile ekusakazweni kuza ngelinye ilanga ukuthi muze nje noma yimuphi umbuzo ufuna ukubuza impela nje umshini ofundile yilokho imelika ebithembele kuko manje sibone ukuthi nizofika kuphi ngakho ehe Ngiyonqabile melika ningabe umlayezi kaKristu ningabe umoya ongcwele waqiniswa phambi kwenu ngisho phakathi ezakhiweni zenu uqobo zesishamthetho lapho amandla kaKristu akhombisa yena uqobo aye yazi imicabango yomuntu wayengaphilisa abagulayo futhi wayengatshela izindawo eziyimfihlo zenhliziyo futhi yenze lokho impela uNkulunkulu wathi kwakuyo kwenzeka ngezinsuku zokugcina futhi niwe ngqabile kwakungapholishiwe ngokwanele waza lemkombeni wawunuka esizweni futhi ikhumbulani ezombusazwe zakho nobusonto kuyanuka phambi kukaNkulunkulu nakho uNkulunkulu yazithanda isinongo esikini kamnandi sokuzithoba ibandla alikufuni lokho ukuzithoba kwangamanga uNkulunkulu ufuna ukuzithoba kwangempela ilokho akuthandayo manje banesikhwaka sabo esifundile
the church it's wanting a messiah What's it wanting? It's wanting a genius denominational system.
Ibandla lifuna uMesiya, awu lifunani na? Lifuna eyobuhlakani inqubo yehlelo egcotshiweyo ukuba dedele abazilethe endawaneni. Ake ngithathe isikhathi sami lapha ukuze nizoqiniseke ukuthi kutholakale lapha naphesheya. Ibandla namhlanje lifuna isihlakani esigcotshiwe esinayo yonke into ilungiswe kahle ukuthi bangaphila ezweni abesifazane bangazigunda izinwele zabo baphendule ubuso babo amadoda angashada kane noma kahlanu futhi ebe esalokho engamadikoni angenza noma yini afuna kuyenza futhi ebe esalokho ekulondolozile kuvuma kwawo ukuba amaKristu nizokuthola Nimfuni uMesiya kaNkulunkulu izwi eligcotshiweyo izwi elenziwe labonakala izwi lizilethe lona laphambili anikufuni lokho uNkulunkulu walithumela kini kodwa ibandla alilifuni lelo bafuna isivumokholo sabo futhi bafuna isihlakani esingalungisa izivumokholo lapho yonke into isikhothamela nizosithole he sisedleleni yaso ninqaba yabantwana kuso kodwa kuzoba nomkhulu ovukayo ngolungela lezi zinsuku ufaro ongamazi uJosefa futhi yilokho ebelikufuna yilokho ibandla lingayibone yona kanye indlela abayenzayo yebo mnumzane yona kanye indlela izambulo zeshumi nesikhombisa sikuchaza ngokusobala ngesifebe sidala namadelekazi azo impela futhi konke kuzobuyela ekhaya kumama futhi kusendleleni khona manje ukwenza ibandla lomhlaba wonke lilodwa nizothola khona impela amahlelo elikufunayo ngizweni kuzokwenzeka ngaleyo nkathi futhi kungahle kuba ngiyobe sengihambile ngaleso sikhathi kodwa labo abangeke bamukele lokho lapho izinkanyiso zakusihlwa ziqala ukuwa futhi ziphume bayaqalaza bayabona ukuthi sebephoqelelwe ukuba bangene entwele ethize ihlelo labo futhi ihlelo labo likuthathile ukusindisa ubuso babo ukuthi bonke bazokwenza
those people who don't want that
kodwa labo bantu abangayifuni leyo nqubo abemukele inqubo kaNkulunkulu umoya ongcwele nezwi bathi lowo muntu kufanele ukuthi ubeqinisile kungahle ukuba sesedlule kakhulu isikhathi ngalo nkathi sibona ama-episcopalian, ama-presbyterian, ama-baptist, yonke into engena kwi-full gospel businessman, yonke into izama ukufuna umoya ongcwele. Ngaba bantu abaqonda ukuthi lelo yilona kanye ihora lapho umyele efika, lapho intombi elele izame ukuza futhi ithenge amafutha na?
That's when Jesus said the bridegroom came and went in and they didn't get in.
Ungalesa sikhathi lapho uJesu athi umyeni wafika futhi wangena futhi azingenanga. Yini indaba ngalaba bantu na? Bampongozelela lokho. Lapho iBhayibheli lifakaza ukuthi azingenanga futhi ngenkathi zisazama ukwenza lokho umyeni wafika futhi zaphonswa ebumnyameni obungaphandle. Kwakuyini na? Kungenzeka ukuthi zazibe nazo zonke izinhlobo zokunyakaza, zonke izinhlobo zezimonyo, zonke izinhlobo zezemizwa ezazingahle zibukeke njengobufakazi bawo. Kodwa ibandla selivele livalele ngophawu futhi lase lihambile. Ehhe, lokho kungahle kube iziprofetho. Bafuna ukuthize, bafuna ukuthize ukuthi bangaphila kanjani noma ngayiphi indlela abafuna ngayo. Bona, lokho ibandla lezo likufunayo, umunye lowo abangaya ebandleni likhulu kunawo wonke edolobheni lapho bonke osaziwayo bedolobha besonta khona, bangaba nomphoshonge esakhiweni ophakeme kunayo yonke, bangaba ne-okani enhle kunawo wonke, bangaba nezihlalo zasesontweni, bangaba nomfundisi ongeke asho lutho ngendlela abaphila ngayo uma befuna ukudansa, bafuna ukufaka uhlobo oluthile lombukiso, bafuna ukugqoka izikhindi, bafuna ukuphungula izinwele zabo, noma bafuna ukwenza lezi zinto, bangabhema osikilidi noma bazejwayeze ukuphuza kobungani. Hey, imikhuba emabandleni kuphuza nje kwesimanje. Uvele ufundise abantwana bakho ukuphuza, kodwa hayi kakhulu kungabi ngokweqile kukho. Bhema, kodwa hayi ngokweqile. Gqoka noma yini oyifunayo, kodwa nje zama ukuzigcina uhloniphekile njengoba wazi ukuthi kanjani noma ungakwenza kanjani, yabo?
Oh, that hypocrisy. That anointed devil. That thing called an amen.
Oh, lokho kuzenzisa lo devil okuthotshiwe leyo nto ebizwa ngehlelo leyo nto ebizwa ngenkolo ingeka devil buyela kuKristu nasezwini lakhe zisindise kulesi sizukulwane esihluphayo phendukani lowo nalowo ngaphambi kokuba isikhathi sesedlule kakhulu kubani phenduke futhi kungaba yilokho noma ngasiphi isikhathi. Uma sibona into embelele iziphatha ngendlela yenza ngayo kubukeka sengathi bekufanele kwesabise abantu ngaphandle kokuhlakanipha kwabo, kodwa esikhundleni salokho bona wo uduma kumangalisi. Yini lokhu? Haleluya. Wo he bangaqhela kangakanani abantu na? Ehe, kubulweni lesimo abangangena kuso nomqondo wabo wezombusazwe nomqondo wabo wesimanje bengazilutho ngezi likaNkulunkulu kunoma yilawu lazi ngobusuku baseGibhithe. Kunjalo nje umqondo wesayensi yezenkolo yawo noma into yesayensi ethize ephathelene nengqondo eyethulwe kubo ngendlela yesivumokholo noma uhlobo oluthile lwento futhi iPentecoste imbi ngakho. Ngiyaxolisa ngesisho
law this thing of women preachers and so forth.
Inqaba yalento yabashumayeli besifazane nokuyini okunye kuyizimpande zotshani kukho kunjalo futhi nakho lapho khona umtanso umculo wezibinya imfundo yilolo hlobo lwebandla izweni lifunayo.
That's what kind of Messiah they want.
Messiah
you
know funayo. Lo wonga bahlanganisa ndawonye. Nizothola lulode. Moya wayo usuvele uyasebenza phakathi kwabantwana babantu. Kunjalo abasazisho ukuthi bangamaKristu bazokuthola.
God sent them sent upon the us in 1963.
Wabathumela. Wathumela phezu kwekithi ngo 1963. Uma uNkulunkulu ezothumela phezu kwethu ngo-1963 ukugcotshwa kufanayo akwenze muva lapho ekuqaleni siyokwenqaba njengoba bakwenza ngalo nkathi ngoba uma loyo ogcotshiweyo uMesiya wafika ebandleni uzoba ngofanayo njengoba ebhayibheli lathi wayenguye amaHebheru 13 isishiyagalombili wathi uJesu Kristu nguyelezelo lwamuhla naphakade.
Then if we pray for the Messiah, sikhulekele uMesiya ocetshiweyo
yini ngabe sifuna usopolitiki wezenkolo na ngabe sifuna isihlakani sezempi na ngabe sifuna usosayensi ofundile na futhi nifune iwundlu elizonibuyisela emuva kungekho nkazimulo kubone uqobo kodwa emuva ezwini emuva lowo ozokutshela iqiniso kungakhathaleki ukuthi kuyini niyabo hlala nalo ngo hambisana nalo emqeni abalifuni. Uma efika namhlanje uzoba njengoba wenjalo ngalo nkathi uzohlala ngqo nezwi likayise uzoqiniseka ukuthi lonke izwi elethenjiswa ebhayibhelini lenziwa labonakala ematetendeni omuntu. Kunjalo impela uJesu wathi ubani ongangifakazela ngesono na ubani ongangimangalela ngesono ukungakholwa na uma yonke into ubaba engashongo ukuthi bengizoyenza uma ngingakwenzanga ngitshelele ukuthi ngikugeje kuphi amen ngitshelele ukuthi kuphi la ngisilele khona amen niyazi sono ukungakhona kunjalo siyakwazi lokho ubani ongangikhombisa lapho ngingagcwalisanga khona wathi lonke izubaba athi ngizolenza na ubani ongabeka umunwe wabo kimi futhi athi angikwenzanga na imuphi kini manje ke kungani bengasukanga emuva kwakhe na ngoba kwaprofethwa ukuthi bayokwenza lokho kodwa uyogcina izwi likayise encamashi njengoba yenze endaweni yokuqala uzoligcina lelo impela nje ngoba angeke aguquke ngoba uNkulunkulu uyizwi ngoba yilokho encamashi yayikho uyizwi futhi uyizwi ini na ungumoya ongcwele othatha izwi likaNkulunkulu futhi ulibonakalise. Ilokho impela uJesu Kristu lapho uNkulunkulu umoya ubaba wenziwe inyama phakathi kwethu ngesimo sendoda nakhe wayethathe izwi likaNkulunkulu futhi walibonakalisa walikhombisa abantu futhi babengalufuni lelo hlobo babenezivumokholo zabo babenamahlelo abo qobo futhi lokho kwakuphambene kuwo onke amahlelo abo ngakho ke abalemukelanga futhi kuyoba yinto efanayo namhlanje. Uma uMesiya bengafika ubezothatha izinto uNkulunkulu azithembisa lapha nalezi ebhayibhelini futhi ubeyozibonakalisa phambi kwamatetana abantu futhi lonke ihlelo beliyominqaba abalifuni abahlanganise lutho nalo kodwa yilokho uNkulunkulu abeyokuthumela kubo uma abathumelela noma yini bekuyoba yilokho futhi khona ke bayokulahla futhi bazoletha ukulahlwa phezu kwabo uqobo phezu kwalolu hlanga lwabantu njengoba amaJuda akwenza ngalolo suku nabo bonke. Yebo mnumzane, niyazi ukuthi beyokwenzani uma uMesiya beyofika ngo-1963? Niyazi ukuthi beyokwenzani na? Beyodiliza wonke amahlelo esinawo, beyoyihlubula leyo nto ifike emhlabathini. Awu, bebeyothi ubeyomsusa kanjani uDokotela Sibanibani noma uDokotela Sibanibani na? Uthi ningaba kayihle udevele futhi imisebenzi yakhe niyayenza khona impela abeyokusho ubengeke abancenge nganoma yiphi indlela. akakwenza ke kokaleli futhi safana namuhla njengoba wayenjalo kaleyo nkathi noma yini eyayiphambene lezwi ubeyoyibiza kalokho ubeyothini ngaba yihla udevel futhi imisebenzi yakhe niyayenza nenze izinto eziphambene lezwi lakhe kunjalo futhi isibonakaliso sobube siyabe siyomlandela kunjalo makuthi yena sukume kubo futhi athi angikugcwalisanga yini lokho okwenzekile na ubani kini ongangilahla ngokungakholwa na niyabona Kodwa bebeyozama ukwenza incelebane ngaye bamthwale bazungeze besuka endaweni baye endaweni njengoba lo mfarisi enza bamehlisele ezansi lapho ukunikeza ukubungaza ukuthile ukuthola isixuku esikhulu sezivakashi ngapho kuzofakazisa ukuthi wayenguye umprofeti niyayazi indaba engiyifundisayo ngalokho niyabo bayokwenza into efanayo namuhla ngalokho ayengakuhlanganisa ndawonye kuletha ngabo ukubungaza kwabo bayokwenza into efanayo futhi uyahamba haleluya uyohamba ngoba uhlala njalo eyalapho amenywe khona ngenkathi wayazi ukuthi lo mfarisi wayezokwenzani wayazi ukuthi umfarisi wayengena msebenzi ngaye wayazi ukuthi kukhona icilongo phezulu emkhonweni endaweni ethile labo bafarisi babengahlangene ngalutho naye babemzonda futhi lo Simon omdala wayemfuna ehlele zansi lapho ukuze engaletha isixuku ngasendaweni yakhe kodwa wayekwazi wahamba waqhubeka wangena ngabe wamnaka kakhulu na kwakuyizicukuthwane ayezinakile wahlala emuva nezinyawo ezingageziwe kuyoba yinto efanayo namuhla abamfuni uKristu abayifuni indlela kaNkulunkulu niyabona Yawu Jesu beyothini ngaba kayihle udevel futhi lawo madoda ayigcina leyo mithetho nezinto nakho konke ehlelweni labo nezivumo kholo njengamashi bayogeza amabhodwe noJesu wathi nithathe izivumo kholo zenu futhi nenze izwi likaNkulunkulu ize ngamasiko enu futhi amaHebheru esishiyaka lolunye ishumi nambili ayasho ngapho ngiyakholwa qhabo amaHebheru ishumi nambili qhabo isishiyaka lolunye ishumi nambili ngiyakholwa kunjalo ndawana thize khona ngalapho phakathi washo ukuthi uma sihlanziwe futhi sixolelwe sihlanzisisiwe emsebenzini yenyama efile futhi lapho sixolelwe ngokweqiniso ezonweni zethu ngekhazi likaJesu Kristu umoya ongcwele ungena kithi futhi sesifile ngemisebenzi yenyama Woni labandla lePentecostali nilenze leni iphuthe linjena na wena mpuputhe hole mpuputhe nazi ukuthi naphuma kulokhu eminyakele ngamashumi ayisihlanu edlule nadonsela leliqembu labantu emuva ngophakathi kulo na anilizwe yini izwi lenkosi na amathambo omile yini indaba ngani na angeke nikwemukele lokho okuthunyelwe kini babangeke ngalo nkathi bangeke manje
Now, what do you know? Again.
Manje yini eniyaziyo na futhi ngakho ke futhi amacebo akhe namacebo yezwe lehlelo nezivumo kholo uyahlakazeka amacebo omuntu liyahlakazeka uNkulunkulu akazange asinike isivumo kholo akazange asinikeze ihlelo ngifune umuntu ozongikhombisa iBhayibhelini lapho akwenza khona ngingakukhombisa lapho anitshela khona ukuthi nikakwenzi ngikhombise lapho athi kwenze khona
You said then, Brother Branham, what did Jesus offer man? A kingdom. Amen. Hallelujah. Amen. And he is a king. Amen. King of saints.
Wena uthi manje ke mfuthi Branham uJesu wamnikana umuntu na umbuso. Hallelujah. Futhi uyinkosi, inkosi yabangcwele, inkosi yamakhosi. Wasinika umbuso. Hayi so politiki inqubo yobuhlelo kodwa umbuso.
He said to Pilate, Pilate said, are you the king of the Jews? He said, you said it.
Washo kuPilate, uPilate wathi wena uyinkosi yabajuda na wathi usho khona wathi uma umbuso wami ubungo walelizwe abantu bami bebezongilwela kodwa umbuso wami ukwaphezulu futhi kungani sifanele sibambelele kulezi zinto zezwe lapho singabantwana bombuso ongowaphezulu na niyabo ukhole ukuthini kungalungile ndawana thize
but we wasn't offered a system
kodwa sinikezwanga inqubo, asinikezwanga inhlangano, asinikezwanga ukubusa kwezombusazwe zezwe, kodwa sanikezwa umbuso wobumnene njengoba ukuphila kwewundlu kukithi. Hayi okweze, anisesibo abezwe bantwanyana, anisibo abezwe. Ngiyakhuleka Baba ukuthi njengoba ngingesuye wezwe ukuthi angeke babe abezwe. Niyabona lokho Jesu asikhulekelela khona futhi lokho siyaphenduka sibuyele bungo ngqobe sesizifaka ngokwethu ekuxhumeni kwezwe phakathi lapho zonke izinhlobo zabantu zingeniswa khona. Manje niyaza likho ibandla ezweni ngaphandle kweligcwele abazenzisi futhi uJesu wathi ungazibophele ejokeni linye nabangakholwayo. Ngakho kungani libophela inhlangano lapho umbuso kaNkulunkulu unikelwe ngini ukuthi nizalwa kuwo na futhi akekho umzenzisi kuwo. Wonke amsula awadedala namadodakazi kaNkulunkulu angaxutshwe nalutho, akholwe yizwi lakhe kusukela kuGenesisi kuye esabulele futhi ahlale nalo, futhi impilo yakho iyakufakazisa noNkulunkulu uyaliqinisa izwi lakhe kukho. Lowo nguMesiya, lowo nguNkosikazi kaMesiya. uNkulunkulu uhlala kulabo thisha benqubo abeluzi abaprofeti nokunye nokunye kugcina lobo bumesiya bokuqonda kwakhe lapho, hhayi ukuxubana nezivumo kholo zehlelo kodwa ukukhipha nya leyonto nokugcina ibandla limzulwa lingaxutshwena lutho kuKristu nezwi lakhe. Icabanga ukuthi ibandla liyokwemukela lokho na bayolikhahlela liphume? Abafuni kwenza lutho ngalo, bathole inqubo yezombusazwe engeyabo qobo. Futhi njengoba eMelika ithole isihlakani sayo, kanjalo nebandla lizothola isihlakani salo, lizosithola. Bukani nje kusendleleni yalo, manje sebevele bazisontele qobo lwabo kulo.
But we got a kingdom, and in this kingdom it has eternal life, not membership, but eternal life. And it is governed by an eternal king.
Kodwa sinombuso futhi kulombuso kunokuphila kuphakade, hayi ubulungu kodwa kuphila kuphakade, futhi ubuso yinkosi yaphakade, umbuso waphakade ogcwele kuphila kuphakade, olawulwa yinkosi yaphakade kubantu baphakade ababiselwa ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe. Kulabo ayebazi ngaphambili ubabizile, futhi labo ababizile ubalungisisile, nalabo abalungisisile ubakhazimulisile. AmaHebheru 11 kunjalo. Manje kuye ngokuthi ubhekeni, uma ungu-Abraham ubheke lo mbuso, nginganikhombisa wona kulokhu kusa. Yebo mnumzane.
Now, an eternal kingdom full of eternal life.
Manje umbuso waphakade ogcwele ukuphila kuphakade, ulawulwa yinkosi yaphakade ngezwi layo laphakade, ubantu baphakade bamisele kaphambili. Nakho-ke ngani na wakuhlala kunjalo, uyohlala kunjalo akukwazi kube nesiqalo noma isiphelo. Emqondweni kaNkulunkulu kwakukukho impela, lapho kwakunoNkulunkulu phakade futhi inhloso kaNkulunkulu iyokwenziwa. Ngakho ke lelizwi lihlakazeka, balihlakazeke kulungile, lizokwenza noma kanjani. Wathini uMika lapha? Wakhuluma ngani uMika lapha na? Izintaba ziyoncibilika zikhitshime njengengcino, futhi zithululelwe ngaphezulu njengengeqwa elivezwa kukhithika ezintabeni litshaza, noma uhlobo oluthile lwegiza njalo lizoncibikala futhi liwe, kodwa uJehova uyohlala kuze kube phakade. Inyama yonke ikutshani, umoya kaNkulunkulu uyaphephetha kukho, noma imbali utshani kuhle kanjani uyabuna, kodwa izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. U-Isaya 40 wayeprofetha ngokuza kukaMesiya, wakusho lokho. Zonke izivumokholo zethu, izinqubo zethu zobuhlelo, abafundisi, isihlakani nakho konke okunye uyobhubha, kodwa izwi likaNkulunkulu liyohlala kuze kube phakade. Phezu kwelidala ngiyolakha ibandla lami, amasango eHighteste angela ahlule. Sesikhathini sikakhisimuzi, bengingazi ukuthi besithola lesi sikhathi sosuku nomaphi. Ngivele ngilahleke lapho ngicabanga ngesidingo sehora. Ngizoshushisa.
Yeah. And we are born into this kingdom, and can we Christians who believe and are in this kingdom
Ya futhi sizalelwe kulombuso futhi sikathina thina amaKristu esikholwayo ukuthi sikulombuso manje ngale ncwadini yamaHeberu sifundile sikhashane nezedlule ngokuba samukela umbuso asemukeli isivumo kholo asemukeli inqubo samukela umbuso ongena kunyakaziswa. Izo liyahlakazeka lelo iqiniso futhi bonke osopolitiki lonke ihlelo lalo lonke ibandla lizowa libe yizicucu kodwa samukela umbuso ongayi kunyakaziswa ngokuba uma labo benqaba yena owakhuluma ezentabeni sinayo nomhlaba wazamazamba ngaphansi kwephimbo lakhe kakhulu kangakanani ukubona ukuthi anenqabi ubani yena izwi lakhe elikhuluma livele ezulwini elivele embusweni wakhe ngokuba sisebusweni ongena kunyakaziswa. Amen. Yonke into engaphandle kwalokho uNkulunkulu wathumela konke wakwenza kwaba yichoboka kuze kuzokwephuka esimweni sakho sokuchoboka kanjalo kuzofanele kwephuke kuyichoboka. Kodwa kubulane ukuthi sinombuzo oqinile manje lapho yonke enye into iwa futhi inikeze indlela kumangalizi u-Eddie Perolet athi kuKristu idwala liqinile ngimile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo umbuso hayi inqubo yezombusazwe hayi inqubo yezombusazwe hayi inqubo yebandla hayi inqubo yehlelo konke kubanga abafarisi nodokotela baka devil
but we receive a kingdom an eternal king
kodwa semukela umbuso inkosi ephakade eyizwi laphakade nokuphila kuphakade ngezwi layo eliphakade kubantu bayo abaphakade abanokuphila kuphakade futhi singabahlakangeli balokhu oh hey yileyo nto manje ngoba yini ekudonse kususe kulokho iyiphuthe lokho mesiya wamanga ugcobo lwamanga o wathi umfowethu wayenogcobo lungaka hlobuluni logcobo na yilokho ke uHitler wayenogcobo naye uKrushchev wayenalo naye uPapa Pius unalo futhi hloboni yogcobo onalo na uma lungacotshiwe ngalelizwi futhi liqinisekisa lonke izwi ukuthi liqiniso luyeke luyiphutha uma lungazivezi khona ke alumili luzokhombisa umbala walo o uthi kodwa lokho kwakungokomunye onyaka sishiye leyo nto uJesu Kristu nguyena izilo lamuhle naphakade yebo mnumzane ngakho-ke lapho lelizwe lihlakazeka sizalwe embusweni ongasoze wahlakazeka niyakholwa ukuthi izwe liyahlakazeka na yizi ngubo ezihlakazekayo niyakukholwa lokho na niyakholwa ukuthi inqubo yezomnotho iyahlakazeka na inqubo yezombusazo iyahlakazeka uzwe lonke inqubo ye-UN iyahlakazeka.
The church is falling apart. The denominations are falling apart. Everything is falling apart.
Ibandla liyahlakazeka amahlela ayahlakazeka yonke into iyahlakazeka kodwa sinombuso ongenakunyakaziswa ngumbuso waphakathi kaNkulunkulu awunakunyakaziswa.
We are told that the new system of this denomination of bringing this year World Council Churches will bring peace.
Siyatshelwa ukuthi inqubo entsha yaleli hlelo yokuletha lokhu lapha umkhandlu wamabandla omhlaba izoletha ukuthula emhlabeni ukunganako kunje ukukhahla kucasulayo kunje ebusweni bukaKristu ukungahleniphi into engukuthuka okungcwele njepho ngokukadevil. Umuntu angahlela ukuthile okungcwele kunalokho uNkulunkulu angabathumelela khona. Umboshoko wasepapele ngelinge ipapiloni elifanele liwe ukuthula emhlabeni na uMesiya wamanga umphika uKristu ekufundiseni kwayo uzowaphosa kanjani la mahlelo ndawonke lapho bengeke ngisho bavumelane omunye nomunye manje lapho bechithekele ezinqubweni ezincane kanjalo uthiwani ngakho konke ukujoyinana ndawonye nokudlulela lapho na yebo. Niyabo ukuhlela okungamanga konke kwenzelwe ukuphosa ubuProtestani kubuRoma ubamanga ukufundisa komphiki Kristu umbuso kaNkulunkulu awusiwo owalelizwe uJesu washo njalo umbuso wami awusilo owalelizwe ngakho uma lo mbuso uhlelwe kulelizwe kuMesiya wamanga lo Mesiya ozonikelwa ebandleni leProtestani masinyane impela ukuthi bazokuthatha ngoba bayakufuna bafuna bafunela nguba ngenza awu manje thina ama Methodist nama Baptist impela sisithi ukuvumelana ndawonye niyazi thina ama Presbyterian thina ama Pentecostal wo yini umehluko wabo mfowethu na ukhona umehluko uNkulunkulu ukwenza wehluke kodwa awu siya kunikela nje lokhu nemfundiso yakho enkulu yobuvangeli iyayiyeka uzoba kanjani phakathi lapho nesikejane salabo bantu abangakholwa noma yini abanye babo abangakholelwa kuNkulunkulu na futhi uMesiya wamanga yilokho kuyiko kunjalo yebo mnumzane
now
manje umbuzo kaNkulunkulu awusiwa walelizwe futhi ngenkathi uKristu wayelapha usinika uhlelo lalo mbuzo usinikeze uhlelo lombuzo kaNkulunkulu umbuzo kaBaba oyizwi lakhe
now if you want to know how you get into that kingdom this word's got it
manje uma ufuna ukwazi ukuthi ungena kanjani kulo mbuzo lelizwi linakho uma ungena nganoma yimuphi umnyango uzofanele ungene ngomnyango ofanayo bonke abangena ngawo uma uzama ukwenza omunye umnyango ngani uyafana nesela lomphangi futhi wathi oyokwenezela izwe lilodwa kuleli noma asuse izwe lilodwa kulo uyosusa okufanayo ingxenye yakhe encwadini yokuphila ngakho-ke uma uzisho ukuthi ubunegama lakhe encwadini yokuphila uma ukwenzile ungalitholi selisusiwe Lapho Petro kosukule Pentecost wavula umnyango embusweni wakwenza umbuso wawusanda kumiswa eJerusalema ngifuna umuntu othile ngitshele ukuthi ibandla liqala eRoma ngifuna umuntu ozokufakazisa lokho kimi ibandla alizange liqale eRoma ibandla liqale eJerusalema umbuso wamiswa kosukule Pentecost futhi lapho abantu babefuna ukwazi ukuthi ungena kanjani kulo mbuso uPetro wathi pendukani nonke nifuthi nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngenxa yokuthi yilokho okubangenisa embusweni noma yimuphi omunye umgomo ngehlelo nomanga okuchawulana noma yini enye ngumesiya wamanga akule ndaba ukuthi udume kangakanani nokuthi uyoba ngovelele kangakanani futhi ungahle ube yidikoni ngisho umelusi noma umbhishobhi noma ilunga noma umbonisi wesifundazwe kungena ndaba ukuthi yini kungamanga uze ubuyele muve ewundlwini likankulunkulu elizithobile nombuso walo manje bekusizani futhi usinike uhlelo izwi likaBaba futhi ikholo leqiniso libambelela kulo ngoba alikwazi ukukusiza ngumbuso kaNkulunkulu kuye futhi njengoAbrahama ubiza noma yini phambene nezwi likaNkulunkulu ngokungathi kwakungenjalo futhi uma noma ngubani ekutshela ukuthi ihlelo ngelikaNkulunkulu uhlala kanjani njengoAbrahama uma noma ngubani ekutshela ukuthi ufanele ufafazwe noma uhlobo luthile lwento ethile encane inqubo noma ukuthize kuphambene nezwi likaNkulunkulu ungakukholwa ubala ngokungathi kwakungekho uma bethi awu manje sithandwa akukulimazi ukwenza lokhu ungakukholwa ngenkathi uNkulunkulu wathi akulimazi kwabesifazane ukufunda izinele zabo lapho izwi likaNkulunkulu lithi kuyizinengiso kuyo kwenza uma uthi ngani ngiqoka amabhulukwe angizigqoka izikhindi uNkulunkulu wathi wesifazane ozogqoka ingubo yowesilisa kuyisinengwiso kuye ibhayibheli lathi kuyiphutha ukuthi wesifazane akwenze izinwele zakhe kungokungajwayelekile ngisho kuye ukukhuleka nokunye nokunye kanjalo ngisho ngekhanda lakhe lingaboziwe uhlazisa ikhanda lakhe uNkulunkulu uyakwenqabela futhi leyo nqubo ekutshela ukuthi kulungile kukwenza ungayikholwa kungukugqotshwa okungama uKristu amanga kuphambene nezwi likaNkulunkulu abalungileyo babambelele ezwini likaNkulunkulu ngoba kuhlelo lwenqubo yaphakade kaNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu enza umuntu wamenza owesilisa ngendlela eyodwa wenza owesifazane wamenza owesilisa ngenye indlela wamenza owesifazane ngenye indlela kunezivumelwano ezimbili ezahlukahlukene amacebo amabili ahlukahlukene amabili ahlukene ngokuphelele phakathi kwawo futhi ababukeki befana ababukeki befana abafanele baziphathe ngokufanayo behlukene ngokuphelele futhi abesifazane bazama ukuba njengowesilisa nowesilisa usasitabale kakhulu unjengowesifazane ngibone umfana izolo eCincinnati bebukeka njengonkosikazi Kennedy lezo zinelwe izindlela ebeziphume ngayo kanjalo uNkulunkulu ufuna indoda ibukeke njengendoda ufune owesifazane abukeke njengowesifazane Ngiyanitshela le nqubo kaJezebeli kadeveli iholele lonke izwe ekonakaleni, hhayi indawo ezakwalayo kukho konke kuyizilonda ezibolile, izilonda zomdlavuza. Isimila sikadeveli sidla umnyombo uqobo uphume ezinqubweni abazihlelile lapha.
Satan is a vulture feeding upon his own kingdom. He's a devil. He's an impure.
Usathane uyinqe elizondla ngumbuso wakhe uqobo. Ungudeveli, ungomgcolile, ungubaba wamanga, uzondla ngenyama yebantu bakhe uqobo, udeveli. Kristu inkosi yenkosi nombusi wombusi, uMesiya ogcotshiweyo. Ikholwa libambelela kulelozwi, uNkulunkulu nezwi lakhe bamunye, mina nezwi simunye, wena nezwi lakho nimunye. Khona-ke ungenciki, sebenzisa imicabango yakho uqobo, sebenzisa umcabango wakhe. Khona-ke uyingxenye kaNkulunkulu ngoba izwi lakhe nawe liba ngokufanayo, niyabo. Khona-ke nisembusweni. Abrahama wabiza noma yini iphambene nezithembiso zikaNkulunkulu ngokungathi yayingenjalo, yebo, yena njengezinqubo ezenziwe ngumuntu namhlanje ubezokwenza into efanayo. Khona-ke ngokuba sembusweni onjalo, ngizovala, ngizovele ngishiye amanye ala manothi bese ngiyavala. Bukani, ngokuba sembusweni onjalo kwenzekani na? Manje konke lokhu kusona, kodwa ngokuzithoba nangenhlonipho nangobuqotho, njengasemyalweni owanikezwa mina ngezwi likaNkulunkulu, owanikezwa mina ngumoya ongcwele ukubheka umhlambi angibeke phezu kwawo, ukuhlonishwa kuwo, ukuhlala nawo kungakhathaleki ukuthi yini ezayo, uvele uyinyakazise kwesokudla nangakwesokungcwele, bese uhlala khona lapha naleli zwi. Lokhu ngukuthunywa. Kodwa-ke uma semukele umbuso mfowethu Branham, bonke laba abanye abantu bathi usonta kuliphi ihlelo na? Uthi alikho. Uyini na? Ngoba sisembusweni. Awu, nihlangana kuphi kulokhu na? Uyakuphi na? Sihlala ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, siphakanyiselwe phezulu ebukhoneni benkosi yethu.
The kingdom, Lord. Now I begin to feel religious.
Umbuso utumo, manje ngiqala kuzizwa nginokholo. Umbuso kaNkulunkulu lapho behlangana khona ndawonye, umoya ongcwele ubaphakamisela phezulu ngoya ebukhoneni benkosi, futhi zihlala ndawonye ezindaweni zasezulwini ngenkathi zibhaphathizelwa kuKristu Jesu. Yilapho singabakhona. Ungami, washo kimi lapho siya emakethe, ngalitshela ngehlobo elidlule, sathola inikazi elilodwa eligqoke ingubo, kwakuyinto ebukeka ixakile okwedlula konke, lalibukeka lixakile, niyabo, wathi, kungani kunjena na? Siyabazi laba besifazane, abanye babo bacula emakhwayeni ngapha. Umngani, ngizosho lokhu nakuba kuqoshwa, kungahle ngokunjalo kushiwo noma kanjani. Niyazi futhi ngisho lokhu ngokuzithoba nangezinhlonipho. Babelelani nje kulokhu. Nibone izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ziza emsamo, futhi nikubonile lokho ngaso sonke isikhathi kukhuphukela lapho ngaphandle kokwehluleka okukodwa. Futhi umfowethu Jacket Bright lapha uyayazi ngxenye yezwe esasikade sikuyo ngaphesheya kwezilwandle, akungaze nakanye kwehluleke ngaphandle kokukhuluma iqiniso. Uma ngiye kulezo zindawo futhi ngibona la makhwaya ezingubo ezinde, labo besifazane nabadoda bemi lapho begqoke lezo zingubo zasekhogotha, futhi ngibezwe becula njengezidalo ezizingelosi nomoya nokwahlukanisa. Ngibuka phansi lapho ukuba bengithi ngeke ngihambe kulokhu kusa, ngikhiphe abahlanu babo bomhlaba wonke obengenacala lokungcola, angazi ukuthi bengingabatholaphi. Lezi zitatimende kodwa lelo yiqiniso, uNkulunkulu uyalazi. Isandla sami silapha eBhayibhelini kunjalo, angazi ukuthi bengingabatholaphi. Niyabo, uma uNkulunkulu athi hamba uthole abahlani obaziyo, bengiyothi angazi ukuthi ngizoyaphi. Oh hey, inqubo enjepho, ukungcola unjepho, yilokho izwi likufunayo, yilokho elalikufuna ngaleyo nkathi, yilokho elikufunayo manje, yilokho elizokuthola manje. indoda emile lapho iphumile nenkosikazi yendoda eseduze nayo iphuza ibhema futhi igqoke ingubo ukukumboza cabangani futhi uNkulunkulu ubona ngale kwalelo qabunga lomkhiwane lawo Eva emile lapho necala elenele nokunyenyeka enhlizweni yakhe futhi buma kwaphendulwa kwaba ngamanzi kwakuyontantisa isikebhe futhi yambe lapho netalente kungukuthi ngokwemvelo wale ngela ukucula nokubamba iphimbo lakhe waze waba mnyame buzweni cishe imphele zama ukucula njengengelosi yethile noma ukuthile okunye okunjengalokho futhi phansi ngaphansi kwaleyo ngubo ihlazi kunyenyeka ukungcola futhi ungama ipulpiti futhi ukusho futhi uyophakamisa lezo zindebe ezipendiwe yaphuma esakhiweni athi akidingi kuza into enjengaleyo kodwa uyokhala kakhulu ngelikilanga ngenxa yesihawu esokweni uyobe sekulethi kakhulu ngaleso sikhathi uyalemukela ngenkathi usenethuba lokulemukela nawe hohe kodwa ibandla lemukela umbuso ukuthi uma sihlala ezindaweni zasezulwini futhi siphakanyisele ubukhoneni bukaNkulunkulu sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu sazi lokhu ngesiqiniseko sokukholwa ukuthi sisebukhoneni benkosi yethu egcotshiweyo oh kuzoba khona ezulu elisha elivelayo nomhlaba bomusha futhi ongeke uphinde uhlukane inqobo nje uma iphakade lihlala sibheke lawo mazulu amasha nomhlaba lona ungaba nawo wonke uma uthanda imina ngifuna lowo uya ngokuthi ulubeka kuphi uthando lwakho uya ngokuthi isiphi isixobo ozibophela kuso uzibophela ezixotsheni sakho sehlelo ngishona phansi naso ngqo uma ubopha kunoma yini yalelizwe noma yikuphi okwenza umbusazwe nezinto ezinjalo futhi uthembele kulokho uzocwila nakho kodwa amathemba ami alakhelwe kulutho olungaphansi kunegazi likaJesu nokulunga futhi inxa zonke umphefumulo wami unikeza indlela futhi wonke umfundisi uyangala futhi sonke isifumo kholo singikhiphela ngaphandle futhi akinayo ngisho neyodwa endawo engingaya kuyo uyithemba lami lonke lokuhlala phezu kwalelo dwala uKristu lelo dwala eliqinile ngimile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo ngelilanga mhlawumbe ngiyakumbelwa endaweni yamathuna ndawo ndawo phansi ngaphansi kolwandle ekuphahlazekeli wendiza ngibulawe esitimaleni noma emotweni uma kungahle kube kuphi lokho uNkulunkulu angikhethela ukuba ngihambe ngakho kodwa lento yodwa ngiyakwazi lokho ukuthi ngiqilise kwehange umphefumulo wami esisithelweni sokuphumula ngaleya ezwini lakhe ngiyakukholwa ukuthi lokho kuzofanele kube yizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uzofanele ahlilele yizwe ngokuthize uma elahlulela ngebandla iliphi elalo azokwehlulela ngalo na ngani ayikho into enjalo enjengengahlulela lelwa konke inye kuphele into esele izwi lakhe liphakade angeke lanezelwa noma lisuswe ngiqinise kwehanga umphefumulo wami lapho ngokulula bokubeka izandla zami phezulu komthetshelo wami ngivuma ukuthi angilutho oluhle enhlobo akukho lutho kimi oh Nkosi uNkulunkulu thumela lo Mesiya phezulu kwami futhi uguqule kumina kulokho engangiyikho futhi ngenze ngibe njengawe uqobo ngesimilo ngendlela obungathanda ngibe ngayo kunendaba ukuthi ubungawushisa kangakanani umzimba ukuthi ubungambhubhisa kangakanani umuntu ukuthi ungakhuluma kangakanani ngokumelene nabo noma ngabe yini ayishoyo ngelinye ilanga uyosivusa futhi futhi kukhona umbuso esiwumukelayo ongayikunyakaziswa hohe
and remember of all this glorious thing that we are now enjoying.
Ukukhumbulani ngaye yonke lento ekhazimulayo siyijabulelayo manje. Ukuhlala ezindaweni zasezulwini kuyisandulelo nje. Hallelujah. Kuyisandulelo salokho kuzayo. Lokho nje isingeniso sokuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni kuzayo. Wow, hallelujah.
Talk about this shouting and praising and glorifying and magnifying the Lamb.
Kuluma ngaloku kumemezela ukudumisa nokukhazimulisa ukuthi useyundlu ngelingilanga lapho izingelosi zima zizungeze umhlaba ekugobeni komhlaba namakhanda akho theme futhi izizwe lelo qembu elincane elihlanzwe ngegazi liqhula lawo maculo okuhlekwa egazi likaJesu Kristu. Oh Nkulunkulu, ngifuna ukuhlanganiswa nazo, mangithathe indawo yami nalo manje, mangenze isiqinisekiso sami uJesu ngowami, ngizomthatha nezwi lakhe. Yebo, singivala. Ngifuna ukusho le ndaba encane kakhisimuzi ukuze abantwanyana bangahle bakubambe futhi uma nginikhubile ngokuhlala isikhathi eside kakhulu. Inenekazi elincane izolo umfowethu Brown ushumayele cishe ihora, intshumayelo emangalisayo impela. Leyo ndoda egcotshiwe lithe uvele nje wababamba isikhathi eside kakhulu. UPaulo washumayela ubusuku bonke, bahlala lapho bazibozele kakhulu futhi mhlawumpe behleli amahora ngamahora, futhi omunye umfo wawa futhi yazibulala. Futhi uPaulu wavele wazelula phezu kwakhe wathi, ningakhathazeki, lalelani nje into eqiniso. Kwakukhona umthungo wezicathulo omdala, futhi ngiyakholwa kwakusejalimane lapho ayenza khona izicathulo zabo. Futhi ngelinye ilanga ngangenkathi esikhathini sakhe sokungasebenzi, wayevame ukuthatha iBhayibheli futhi wayelifunda. Wayefunda ingqikithi nendikimba yombhalo futhi waba nobuqotho obujulile ngempela. Wathi uyazi, wathi ngingi, uma lo Khisimuzi sufika angizukukhanyisa noma yisiphi isihlahla sikaKhisimuzi. Kodwa wathi uyazi ukuthini na? Wathi ngizozitholela idini elikhulu futhi ngizoziphekela elami, ngizozosele iwundlu lami futhi ngizozitholela izithelo zami ezithi azifane namajikijolo na wonke usosi wami nezinto. Futhi wayeyedwa nje, futhi wathi ngizolibeka etafuleni futhi ngizomema uJesu ukuba eze ahlale ngale kwetafula ukusuka kimi. Ngifuna ukwazi uMesiya kaNkulunkulu nokuthi yini engingayenza ngezinhlonipho. Wathi ngizokwenza konke lokho, bese kuthi ke ngizohlala phansi etafuleni futhi ngizocela isibusiso futhi ngizobonga uNkulunkulu ngalokho angiphe khona, futhi khona-ke ngizothi, Nkosi Jesu, ngeze yini futhi uhlale phansi ngaleya lapha okwedina nje likaKhisimuzi nami na. Ubulula uNkulunkulu njalo uyakuzwa lokho ubuqotho. Futhi umthungo wezicathulo omdala waqongelela imali yakhe kuthola idini elinjalo, niyazi. Futhi wayezobe emenyelwe yinkosi yamakhosi, futhi walibeka phansi, futhi wayeseliphekile, futhi walendlala etafuleni, futhi wazihlanza kahle impela, futhi wazilungisa, futhi wakhama izinwele zakhe, futhi wahlala phansi etafuleni, futhi wabeka isihlalo sikaJesu nezinye izihlalo eziningi inxa zonke. Kungahle kube ezabapostoli wakhe sho uma bengahle bangene. Ngakho-ke umfo mdala wakhothamisa ikhanda lakhe futhi wacela isibusiso futhi wabonga uNkulunkulu ngokudla, futhi wathi, manje Jesu, ungeke uze futhi udle nami okwalela idini likaKhisimuzi na? Futhi waqala ukudla futhi ebuka isihlalo, akekho ofikayo, udla kancanyana futhi wathi, Nkosi uNkulunkulu, ngikumemele ekhaya lami, ungeke weza futhi ube nami na?
And he started to reach over and get something to eat.
Futhi waqala ukwelulela isandla ngaleya futhi athola ukuthile ukuba akudle. Futhi othize wangqongqotha emnyango, futhi waye emnyango. Kwakuyindoda endala eqhothile emahlombe imanikiniki. Wathi, mnumzane uMusa, ngiyagodola, ungangivumela ngithole ukufudumala na? Futhi wathi, ngena. Futhi yangena futhi yahogela lelo phunga elimnandi lokudla. Umlomo wayo wathi ukuconza amathe, yaphenduka wathi, ungahlala phansi na? Wathi, ngilindele isivakashi kodwa ungahlala phansi futhi nje udle nami size isivakashi sami sifike na? Yathi, ngiyabonga, ngingajabula ukukwenza. Futhi yahlala phansi futhi baba nedina. Indoda endala yambonga, yasukuma futhi yahamba. Futhi umthungwezi kathulo waphenduka wathi, Nkosi uNkulunkulu, kungani ungidumazile na? Wathi, ngilungise ngifundise kakhulu yonke into ngenze konke lokho engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani uma uzovele nje wenze lokho ngenze konke engikwaziyo ukukwenza futhi ngicabange ukuthi ubuzongena futhi udle nami futhi wakhala izinyembezi futhi wagijima futhi wawa wanquma empedeni futhi wayelele lapho empedeni ekhala izinyembezi ngenze konke bengicabanga ukuthi bekulungile Nkosi futhi kungani ungafikanga ukuzodla nami na
and a voice came to him and he remembered the scriptures in so much as you have done
futhi phimbo lafika kuye futhi wakhumbula umbhalo enikwenze kwabancinyane balaba abancinyane bami nikwenzile kimi yebo irinasi ngiyaxolisa kwakungumathilo ngcwele ngolunye usuku olubantayo ngaphambi kokwakhe isimuzi isinxibe sidale simpofisa silele emgwaqeni sibulawa amakhaza abantu ababenothile babedlula futhi babuka nje leso sinxibe esidala awu akukho lutho kuso iyizinxibe nje siyekeni silale lapho futhi umathini wama futhi wabuka futhi wayebone abake balabo bantu ababengakwenza babeyosisiza kodwa abakwenzanga ugcineni umathini uqobo wayenge waye yemkholo uNkulunkulu kodwa waye indoda yezimpi waye nebhantshi lilodwa kuphela wathi uma indoda endala ilala kanjalo izobulawa amakhaza ife ngakho ke wathatha inkemba yakhe waqhebhula ibhantshi lakhe laba ngohafa ababili wawelela kaphesheya futhi wasonga isinxibe sidala ngalo futhi wathi lala ngokuthula mfowethu waqhubeka wahamba wangena futhi ngalobo busuku emakamu emva kokuba esepolishe amabhuzu akhe futhi walala phansi wahamba wayelala futhi umsindo wamvusa wabheka kumi phambi kwakhe futhi lapho kwakuma uJesu songwe ngaleso siqephu sebhantshi esidala ayesonge isinxibi ngaso Ngingenzani kulezi zindaba khona ke na yini ngifanele ngiyenze ngalezi zinto engizaziyo ukuthi ziqinisile lezi zinto eziqinisiwe futhi zafakazela ukuthi ziqinisile na yini ngingayenza na songa ibandla hayi ngesivumo kholo noma ngehlelo kodwa ngegazi lika Jesu Kristu ngezwi lakhe ngakho ke uJesu wathi enikwenze kulaba nikwenze kimi asikhuleke
Lord Jesus If you were standing here this morning
Nkosi Jesu kuba umile lapha kulokubusa Nkosi ngiyazi umile simweni sika moya kodwa ukuba ubumi lapha ngokoqobo ngikholwa ukuthi bengingayishintsha indikimba yami nakancanyana ngikholwa ukuthi bengingasho nje into efanayo Futhi ngiyakholwa kwabesizulu ukuthi laba bantu abakwenzile ngaphandle kokudla kwabo kwemvelo ukuthi bebehlezi lapha futhi balalela iphimbo eligedlezelayo likhathele kodwa ukuba ubumi lapha bebengeke basaphinde behlale futhi ngoba bayakholwa ukuthi ulapha ngoba yizwi lakho ukhombisa ukuthi bayakuthanda
We're so thankful for this Christmas visitation of the Holy Spirit that directs us and shows us just what is Christmas. When we see that the world
Siyabonga kakhulu ngalokhu kuvakashelwa kukaKhisimuzi kukamoya ongcwele osiqondisayo futhi uzikhombisa ukuthi uyini uKhisimuzi lapho sibona ukuthi izwe liyahlakazeka izinqubo zalo ziyabhidlika kodwa sijabule kakhulu sibonga kakhulu ukuthi sinombuso futhi sinenkosi futhi awusoze wanyakaziswa
And when there is no more world when there is no more politics When there is no more nations, God will set up His kingdom. And the righteous
futhi lapho izwe lingasekho lapho izibusazo zingasekho lapho izizwe zingasekho uNkulunkulu uyomisa umbuso wakhe futhi abalungileyo bayobusa kanye naye labo abake bahlupheka abasayi kuphinde bahlupheke sisize Nkosi ngalesi sikhathi sikaKhisimuzi ukukhumbula ukuthi uMesiya ocotshiweyo usho ukuthini sisize siqonde busisa lokho ibandla lethu yiba nabo baba wethu futhi baphe kulunga nokuthula kumoya ongcwele
bless our pastor lord we love him this gallant servant stands loyal and speaking the other night said here I am
Busisa melusi wethu Nkosi siyamthanda lencekwe iqhawe emile ithembekile futhi ekhuluma ngobunye obusuku wathi nangu mina cishe amashumi ayizithupha banabantwanyana kodwa kubulane ngathi angakhumbule lokhu Nkosi ukuthi akukho okungamthatha futhi umsuse lapha uze ulungele uma ulibala ngikhulekela ukuthi uzophila ukuba abone bonke abantwana bakhe beshada futhi babe namakhaya ngawabo qobo Busisa umkakhe umncane igugu incekukazi encane yakho
Bless our deacons and our trustees God I'm thankful this Christmas for all these my friends
Busisa amadikoni ethu nabaphatheli bethu futhi uNkulunkulu ngiyabonga kulokhisimuzi ngabo bonke laba abangani bami abahamba eqhweni futhi beza ngapha emigwaqweni eshelelayo nemvula futhi bajatha ukuphila kwabo futhi beze amakhulu namakhulu amamayela uNkulunkulu angazi ukuthi besengizothini ngethemba ukuthi uzokwembula konke lokho okusenhliziyweni yami futhi kwangathi ngingathembeka njalo uNkulunkulu kulombuso osifake kuwo kwangathi ngingelo kothe ngixekize qhabo kwesekudla noma kwesobunxele ngikhumbula kahle ngikathi ungitshela ngaleyo nkathi unganyakazisi isandla sokudla noma izandla zobunxele khona ke izindlela zakho zizophumelela khona ke uyoba nempumelelo enhle
maybe not in the eyes of the world
Njombe haye mehlweni omhlaba futhi angekhathali ukuthi izwe licabangani ngifuna ukwazi ukuthi ufunani Nkosi isifiso sakho ngesethu intando yakho yisifiso sethu okuncinyane kwesifiso sakho ngumyalo obophezeleke impilo yonke kithi Nkosi simi njengebandla lakho Sithethelele manje ngalokho okwenzekile onyakeni esikwenzile obekungafanele nalapho esehluleke khona izindaweni eziningi kakhulu futhi siqinise Nkosi futhi kwangathi thina ngalesi sikhathi sokukupha ukhisimuzi kwangathi singavula izinhliziyo zethu kuMesiya ogcotshiwe kaNkulunkulu kwangathi angangena ezimpilweni zethu futhi asigcobe futhi aphile intando yakhe futhi alethe umbuso wakhe ukuba wedlule ezimpilweni zethu sigcine siphilile sinempilo Busisa lo mngane omdala iqhawe wami ehlezi lapha eceleni kwami umfowethu yakhe Ndrite wo uNkulunkulu ubenaye kanjani nokuthi ubene inhliziyo yakhe kanjani phansi futhi ibondekile izikhathi eziningi kodwa nokho siyakholwa ukuthi umile ukuphila okuphakade busisa umkakhe omncane ngicabanga ngoBart noFred mina wo uNkulunkulu ukuthi sibe nayo kanjani lenhlanganyelo enhle Siyakholwa ukuthi uzosibuzisa ndawonye manje busisa ibandla lethu lincane bonke laba bantu abayigugu futhi ngelingilanga Nkosi ngekathi thina sikakhulu sifuna amehlo ethu ahlanzeke kakhulu ezintweni zezo ukuthi singabona kuphela uNkulunkulu nombuso wakhe ukuthi ngelingilanga siyokwethulwa phambi kukaKristu singena sici njengentombi emsulwa ingxenye yalelo bandla elikhulu elizoza phambi kwakhe Futhi kodwa ke sizobuka phambili esikhathini lapho uyomisa khona umbuso wakho emhlabeni abantu ababonakalayo namakhaya abonakalayo futhi abayikutshala bese omunye akudle kodwa bayophila phakade kuze kube ngaleyo nkathi masibe yisibani esihlezi egqumeni ikhandlela elinikeza ukukhanya kuyo yonke into esizungezile ngempilo elungile eyangcweliswa egazini lika Kristu siphe khona baba egameni lika Jesu siyakhuleka futhi Nkosi phezu kwalamaduku emva kokuba sesikhulekele abagulayo futhi sabeka izandla zethu phezu kwabo sizixhumanisa nabo ngibeka izandla zami phezu kwalamaduku ngixhumanisa umkhuleko wami kuNkulunkulu futhi ngalamaduku nakubantu uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzobaphilisa bonke lababantu lamaduku abamele kwangathi bangaba nempilo namandla okuqina ngonyaka ozayo baba odumweni nasekazimuleni kaNkulunkulu sicela egameni lika Jesu. Amen. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Boba wangithanda kuqala. Wangithanda.
Geli sende so yemti waseka. Manje sisalithula futhi asixhawulane nomunye ongakithi hlala nje uthi ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wathanda Chicken Pride, Lord and Go. Banje Zalda Zetu Zipage Meguya. Yam Chanda.
Real Lana.
Kakulim Pella Manje.
Yam
Chanda. That's right. There you go. Wangitanda. Wangti. Manje ngalelizwi ndawonge zonke zilisho semukele umbuso ongayikunyakaziswa amen manje asisukume manje siphakamise izandla zethu nezinhliziyo zethu kuNkulunkulu ngokubonga manje ngempela zonke izinhliziyo zethu ngiyamthanda futhi kuzokalise nje kuye ngalesi sikhathi sikaKhisimuzi ngiyamthanda Yam Chanda Boba Wang Chi. Inkonzo yompapathizo masinyane manje izobe ilandela lokhu futhi nina enizofanele nihambe siyabonga ukuthi nibe lapha futhi kwangathi ningahlala njalo kulowo mbuso ongayikunyakaziswa sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje womkhuleko ngizocela umfowethu Jack and Bright oyigugu uma izokhuphukela lapha futhi akhulule lezi zithameli ngezi lomkhuleko